Bless you all this morning now as we turn the service.
We are glad to be here. Hey,
Jijo, I'm glad you are here. Eye mesusu be do hin disia le esia te pe be magbroma unyala de ko mafia nu eyi via de le mau penyal eye azon do hin mi ati magbe fie e atama mi ato moto do a do li no pe ple a mesu le titrenu alo nane ka kariki to ela anyong to ne mi atengu ne mi atengu a wona nema anna wa chichofie eye azon honyo sopo Onye si ova de oto titipeke, to keke Georgia ke le Ohio, Tennessee, deko oto tepe vovovo, Illinois, Missouri, Michigan, ova to Chicago. To takpepe suya de me abe siya eneko, e wombe mada akpe gede de ame une namata. Ke menye ma de deko o ke metibe ma kolonya sia menye le ya ke le ma ufe nga pe videta kulela ma ma o to meto de sia de me ba ko o ke o ho pe nu e wali awo pe de wo do ki ngu be wa to e ade ha me ame ke na pe de ngu azo wo nye ko no si wo wa nu te pe ko de ko ma te ngwa ngwa ma ma o to gbe o e ye e bo ya do ye la de wo hi ma kolonya de sia fufu o ga ke mi ku ya Ekem miapo nu siye siafia la woji memejibe yawe o gake nane li legbok blombe we elebe na we mikuya ke elebe na we eye be makpo watu afisiafia fa aha no ababa jembe wa subo afeto ke kwa subo subo do siye afeto la nam jise eye wokade jinye be menge epe subo la be nye maklonya deke na wo Sinye alakba o. Eme kwe wodian kwa de kuto kutwe la. Ele nam papan be ma wonu sikata menya wogo be. Be makplo ama ma upo lupo. Esi menya be ome pana avisi ako be wako ye o o. Akufu ato tikbe wokple. Tukbe wojie ye. Woto omo si o mimi dolaji. Evo wofi o makponu atu. Ple alon adon o. Ke woto ope mozo pete dade wapwe mekbe. Ke minya. Esi asese. But. Gake bibla gloto nene meungu le hebri tope akbalne tawi de kelia mebena gohan fikia meme jena nene meo o. Me le esia glome la bena eto nyejime. Eye amegade wole afisia le New Albany ple Louisville. Hete gogo afisia le Kentucky ple tepe vovovo si ome titifu o. Gake o wanu tepe bewa ava akufuto tikpe fafe wo ple. Nububu de siya de me be waba apisya. Azon kosirak be sikbona enye Christmas fe to dragbe. Eye me susu be meno. Mefo Christmas fe beta siya de na hamia gake me do sesen la mefo me fiya de na deviswe u. Maglobe ne u. Ne mano apisya la eke ma do hi deviswe u. Gede wole u do me to titipe. Wada upe Christmas kle etu ya upu. Eke ma awasikbe u sen takbo le deviswe u ma u ene. Gake afi macho la. azon mie menya be mie ame si ole apisia mie fiana mie vio glito nyama tokwe abe papa gan brunya ene o mie ko eti sebe mie aka afatona mie adeke o ea ta mie le afatoka gena mie vio o nenem nuo tokwe la ema nye glito nya do epe kokope o be nenem nuuma tokwe na po Christopher tepe le Christmas ji eye Christmas bu Christmas mega nye subo subo azon o ezo azan dudu ahano no loto dada godudu tron subo subo son ko do sepe ke menye eye medibe ma do hile Christmas megbela ma gaponu ake kude Christmas mu mikuya alebe si ama khemona de viswe gake nyake mwa akule na de viswe wone nama o wopona de vio le Christmas jie wokona Christmas penu nana wokle nwone nama womesia egoma o mikuya de kuwo wole suwe akpa eye elebe miyado mkuo jibe wole be uwa nwo deke elebe miyadidi miyado kuyo ado mku de viswe ma uchi bena wangu tawula denge nye besese akpa de emea no biungutu biasese akpa de emea miyatengu ato to mwye le mekbe ya fima da kia nilala meterengu akpa mikrofoni kaele to wom wakleve esia klesia me mesusu be ema sile ya fima yengu ema enge azon aleke wole enyo wua azon enyo enyo azon elebe deviswe wuna se egome minya wo unye deviswe wu eye elebe miyadu mkwe jibe miya uha miyenge deviswe wukpo eye madon kwe jibe simyenge deviola wadoko wa yida tosi de tiko kwa de la fiyade ye danye uwa bliv yade atwe de kangu ablade engu ema katan kwe nye nusi nona atilangji deke otona pa usye kukwe ma wukuna afima abe eye o eye do hi ato do hi petike kotoku suwe deka eye petike ma usese eye kueve alo etona eye kueve alo etona hampi eye kueve alo etona esia petike lale suwe wuko eye mie jirene do nkeke akata ano ekubom vivivivi mi ngei eye mia khate de pepa suwe ade me ato ade mia pe kotoku me eye ne asime tuko kuyade sumia si alo alo kwen suwe ade be mia kula enye nuga ade eto ajijo na minto egbela meko be eto vovo ameta hewo ha ka tiade lewo sie ye esia nana be wa temu aple duo na wo vi o towu wo do a wu nwe wu wo do anu nwe wu onu agbe nwe wu ye nwo kata le nwo kata mala mesuso be wo to nwe wu le ale si fe tuol pe no no mele egbela ta ke e yanguti de bisu e wola ele be mian na be nana na so si gake esia yela mi kada esia chi ni blo na wo be nana ke meli nana manye papa gan blunya o ela bena meso be o nkete siya wudu mwetor de kala wwa azon vak bo wu aglobe ke eke kure yesu mu azon mikuya eya ta glonya tepela na wu diya nkore na amesyame nye nye tepeto eye vivye to malon akblonane senge alakbana viwo wu o elabena wabati aglobe woko jiwo se abe kriso to ene ye wodi chok bo wu woko esebe nusi eglona wula nye nye tepe
be sure you tell him the truth
eya ta boy bobe na glonya tepe na wu ekema aba wununwe azon ke metibe maka kho sadeka akene matengwi along kekedeka na akpatola afie majol le nyepesi ogbona subosubongu pe si egbona pe subosubobun eye nenye mawo lolonu la metibe matepo awota kwe gede le fugoto le pesiame ela bena mele sembe ehia bevieto le Sweden ple Norway ble Scandinavia duko gede wome ble le Asia.
I feel that we are desperately ought to be in prayer over these things.
Mesele menye be le be mia no be tumuda de nusia wuta mogo viedu tui. Ale be mia suro mos nye gboboko kwe to. Ble mos iji wakblomye atui ble nusio jebe mia wola. Esi mesro hamekba tu apen utinyala broaden ble Hazenton ble amagada wope nyang kokoto engula nike afadau ke eto siba yila ko mewu martin kokwepe agbenono ble bola nu esike katoliko rami agbebe yema ko yabe agbale kokwe ene o mawu yahui eya tawo kurepe agbenwe langu ple alesi jesikle nukunu mawo ke je ngutu mayome le epe agbiakatame alesi wofo amekuku ebede titre nya popo vo dogwe pe fonu ple ade yewo he pong te gawo ple nuken ke amankuta kainesi kake ha le pe ngusefe nya gagla la mela dokibobole mawu nkume no anyi eye mie kpe egbe be hamela to gbe be ele be nuse fiam khale je si wo fiam be wa je khoseto yo me ha gake mie kpo be wo do awo do kire chi nye gansia wo soema eye bena me megale abe ha megba to ene o mi kuya wo bobo awo do kio eye wo nyu adomo na wo na wo eye wo fatu se anu gome ke eto vovo egbe nguto eye me bia do kwinye se be de nu sia togbe gede metra mi ra to gede sila pe nu ku an tong to gbo ma ha ale be mi eji be mi abobo mi do kiwo le do kiwo de zi ale si na tengu a abobo do kiwo la zi nene mai mau azau esi mesro nuto glito nyakle glinya si akata angula Christmas nuto ha nge glinya ade menge naneke menge nungtong toku de Christmas mu o o me yo Christmas go ha le bibla me o o me subo Christo pe jiji po o numa toku ade kemen no anyi o numa nye Roma Katoliko pe nudu anyi ke menge Christo pe nfafia o ngongula de kemen line le afia de ke le bibla me o e ye le pe ala fatman to o me le bibla me gwe ha nikuya nane ke me kude engu o enge glinya de ko papaka blu nya nye asitata nusianu nube bola kata va wunu de fufufu gande me ne mye tro yi me gbe va sron nwa pe gomo jeje kekpo fisiala miakpo afisi miele nane keme suso u nane keme atengu anna kpede ngu u apetola pe baba o evo nane keme atengu akpede miya ngu fisiya be miya dole gbegle siyame o negbe apetola pe baba ko josife suwe ma ekpo na nyapuka ma wojia do hiye anyo ube malen kude nublibu angu deko mi gaduida o ela bena enu senguto gake mele siaklom ale de wole nyapuka o wom fifia mi gajira nyapuka sia o mi kuya nyapuka sia o meli na gajira o wa tengu amele kami ame alo bubu o gake ela bena enye a heto to to be kakare kitu eko abe kikia mene mi kuya eyata mi jredo vasere esime mi anado do bubu azon ati mi atede gbeta sia mula ye amese mena ja gbagba abutame ne na de chidi ale sina tengwi nye ma kho e yifu o gake me tipe ma kho nye game alebe a genwa va akome alebe mi akpo e papa azon gba mi na mia azon ne nu sianu le dodo nu la me kho esene ne ma vana fisiala de na ne
Yes, let those ladies that are standing along the side there come up.
Nangonu si wole titre de akajile afimala na va afisia. Depe ade lengo afisia na minyonu wu. Ende, de ka lengo gbe afisia tututu. Zipi ade enge si le megbe afisia. Devi ole basamle pichi le afisia ne amyade jibbe ya tol. Ke devi suye ade ne. Wa to ko zikuyana ameade ametiti ade sile titenula nuka ngutie nofo galile le possible que jile afisiana de vio eye ametiti o atengu apo zikwi afeno si o le titenula megbele sotila kudule afima nemia megbe afisiada ye le tukuyachi yake enye eganyowu atitrede afima nemi edibe mia titrela de wenye sile nya glopoya chi azon mia domen novisi odibe yewa ava afisiala de visia oto de kale afisia novingutu we pe akachi mizonva azon mia no anyide afisia tututu alebe amesiame mia tengwa vole mia dokiome bobe yele sele dokiome be yele apeme de pe ade le afisia tututu novingutu shelby le ngo afisia tututu le nya glopoya chi ne natibe yapa afisia aba no mia gbo le afisia tututu eye no bingutu evans ha ple no bingutu charlie ple wo zipi ade le afisia tututu eye de ka ha le afisia tututu eye eve le afisia tututu zova ngogbe no bingutu sile afima tu zova ngogbe ko vole do kio me alebe mi atengu mina amesia mena no anyiko ale si ko mi atengu keke na subo subola alebe de dinaga te mi angu eye nu na tiko na mi Esie ni ele titren o. Mi nobya de wole mekbe no binyonu si le mekbe da le akatame afima. Si titre de mekbe le akatame. Ele nope gali bubu enye si. Enye sanku ziku si ame ade atengu azane uotibe yo ava no oji. Anyongto mele ngonu adekom le mekbe afima. Si le asif siyam ziku puplu ade le epe akachi eke eme sobe. Mie sele miyado kyo mebe. Mia pe jije eme ale seko mia tengu yazon. Ke yazon esi me miele, mia nope wopo mla, mina esu so abe mniti blave, mniti blave vo eton, naga e wo, le tomo pe nkeke wye adre liye siya jish. Si le jajam le keke le, Jefferson di la fisi yang disya. eye mekade mena mie le xexe o keke le eme eme la mie se le mie ro kio me nyue nyue nguto esi mie nya be nye gogo ke apeto la pe vava gogo eye mie gogo mafo mafo me eye mie da apena ma wu ale gbegbe be mie tengu le titre ngdi sia eye mie me ble hoseto eye kule jima hoseto ha ma wu gbegbe la pe nya Ese mi akade eje be anyen keke gande na mi katambe mi ase akwe tofe nuo gome. Azon mi na mi ade mi apeta o to sen kena kwe totura. Eye esime mi apeta o le tola ne ame ade ti be wadon kuye chila. Mi kom mi apeta si ode chiko na mau donku wo babia chile wo chime. Akpe na mi. Mi afofo jifo vito esi mi ele akbado ame fifia. Mi katam mi no anyi. Eye mikrofoni la le tawom. Eye nu le mo le zozom. Eye kriso taw le betom da. Kena wunya upe vabya u. Eye kena kosira eve alo eto ade wola. Mesron nu atradi ekude ekbepe ekbeda sisi angu. Nyafi ade woko sike de wohin bobokokwe. La azan ato khe tanyala va ame upe jime. Alebe wa tengwa akpo eye sime miele akbele eye. Wa jirado adakpe afeto ma u. Mie jime mia tukbeda de mia pe dole la ukule fukbela ukatanta.
Oh Jesus, remember that.
Oh Yesu, donku wo hamelaji hikia mekata pe hamela le hikia me kedo ngdisia amiade wo le aveme.
Some down in the valley of decision.
De wo le nyamachoto bali lame. Odo mato ade wo le tola tame. Eye le hikia mekata la jiwo wo le ngdom dengu wo hele yo wom. Eye abe ale si Johannes blotan le patvos pukwa jie nebena. Neva me, apeto Yesu va. Eye mie kwa eje si ebe mie li futola pe anyi mano mano o. Eto de mi akbo e si a yibe ya chemo atote mi. Eye ya wanu si anu si ya tengu ila. Gake o apeto nangu sen viwo wo ngti si abe wako yichide futola tame. Be wa wope chiwo ye wa wope lupo wange anibanyonu. Afisi wapa akbenyalado. Eye wahe jijogan kple nungenge gedevi. Melekbe domda apeto be. Na yera wo nyakple wo subo la wo. Nakbe kbede ngo nyekbe. Bojo siya be. Matengwa anote sesye to popokokwe pe amisisi me. Eye mekbe lekbedora metafli me la. Na ngusen kle jose apeto. Bena mekbojo adeke ma gano a mi adome. Ne mi ejo le jose ame o. Na wava me juru apeto. Inya be mi ele akbe len wu wu yi. Eye mi ebiato asi obe na yerami azon. Esi me mi eyeji le lala wom. Kekle wonya. Le Yesu pe nko mem. Mi edok beda le. Amen. Azo me di be makle nou le tepe efe alo eton le vongula me. Eye abe ale se eme de kepe en kosira si eva yibe. Ekbe la maje akaka opo nou le. Kristo subo subo, titre de tron subo subo ngu. Ke eye nye miyape tanyala ngdisia. Ke azon, nye menye ma ou nou sron la ou. Nye menye bibla subo de la le mwa de ke nou ou. Ame manye balen ade koumenye si loa apeto Yesu ple nye jikata. Nye meklobe menye ma ou nou sron la. Alo jibe ma ho, edepe tepe ou. Gake deko, ma tekpo le nye jipe ple nye mebe. Ma de nenem nou ou me. Si ou mesele menye be kbopo kokwe de fya me ye wolebe ma to anna nye hamala.
For it's to my interest.
E la bena enye vide nan be hamesia nati. Be hamesia nan nodudo me leg bok bome. Enye vide nan me la bena hamesia nye ma upe vide. E ye pe vide lai nye vide nye. E ye ta le be ma kpɔ esia gbɔ. Esi eme xlebelemanya ŋlɔlawo ku ɖe Iranius kple bubuawo gbɔ la, ale si wole woƒe hame di dimaƒomaƒoe tso xexeme ƒe nuwo gbɔ, ale si sã ƒe nufialamawo tsitre henɔ anyi kpakple nyanyui ma vavãe. Womeŋlɔ Biblia ɣe ma yi ɖe nɔnɔme sia me ale si wòle miasi fifia o. Womeŋlɔe o va se ɖe nudzradzraɖo yi eye Luta ye te. Gake nu si woyɔna be nyanyui la kple apɔstolowo nɔ wo si, nyanyui la kple apɔstolowo eye wonɔ anyi kpakpli. Azɔ ke na míaƒe teƒe eveawo si míeɖo tame be míaxlẽ ŋuti sia la, woakpɔ ɖeka le Yeremia ƒe agbalẽ me ta adrelia eye adze egɔme tso kpukpui ewolia yi wi enyi lia dzi. Woakpɔ teƒe evelia le dɔwɔwɔwo ta adre kpukpui blane vɔ asieke me. Eye ne miedi be miade dzesi tanya na esia alo tanya si woɖe le esia me la, Yeremia ta adre eyae nye kpukpui wi enyi lia. Medi be madze exexlẽ tso kpukpui ewolia dzi. Afi mievana ketia tre ɖe ŋkunye me le aƒe sia si ŋu woyɔ nye ŋkɔ ɖo la me henɔ agbɔgblɔm be mia ŋu vo ne miawɔ ŋunyɔnu siawo katã. Ɖe aƒe sia si ŋu woyɔ nye ŋkɔ ɖo la zo adzodalawo ƒe do le mia ŋkumea? Kpɔ ɖa, nye hã mekpɔe, Yehowa ye gblɔe. Elabena miyi nɔnyeƒe le Silo, afi si mena nye ŋkɔnɔ tsã la, eye mikpɔ nu si mewɔe le nye dukɔ Israel ƒe vɔ̃ɖiwɔwɔ ta la ɖa. Azɔ esi miewɔ nu siawo katã la, Yehowa ye gblɔe bena mele nuƒoƒo kpli mi dzi ɖaa, mefɔ ŋdi kanya le nu ƒom. Ke miese o, meyɔ mi eye mietɔ o la, eya ta mawɔ esia aƒe si ŋu woyɔa nye ŋkɔ ɖo, esi ŋu miele dzi ɖom ɖo kple teƒe si metsɔ na mia kple mia fofowo la abe ale si mewɔ Silo ene, eye matsɔ mia ƒu gbe tso nye ŋkuta ale si metsɔ mianɔviwo katã siwo nye Efraim ƒe ƒome blibo la ƒu gbe ene. Ke wo la, mègaɖe kuku ɖe dukɔ sia ta o, mègaƒu koko ɖe wo ta o, eye mègado gbe ɖa ɖe wo ta o, eye mègaxɔ gã ɖe akɔ aƒoe ɖe nunye o, elabena nye mase na wo o. Ɖe mele nu si wɔm wole le Yuda ƒe dukɔwo me kple Yerusalem kpɔdomewo la kpɔm wa? Azɔ medi be matɔ te hafi maxlẽ eƒe kpukpui mlɔetɔ la. Mina magadze egɔme ake azɔ. Mawu le mo kam na dukɔ sia hele gbɔgblɔm be mègaɖo gbe ɖa ɖe wo ta gɔ hã o. Mina madze egɔme tso kpukpui wi adelia dzi eye maxlẽ wi enyilia hã azɔ. Miɖo to nyuie. Ke wo la, mègaɖe kuku ɖe dukɔ sia ta o, mègaƒo koko ɖe wo ta o, eye mègado gbe ɖa ɖe wo ta o, eye mègaxɔ nya ɖe akɔ aƒoe ɖe nunye o, elabena nye mase na wo o. Mekpɔ nu si ɖe mele nu si wɔm wole le Yuda ƒe duwo me kple Yerusalem kpɔdomiwo la kpɔm wa? Viwo le nake fɔm, fofowo le dzo dom, eye nyɔnuwo le amewo blum ne woatsɔ tɔtatali na dziƒo fia nyɔnu, eye woƒo tsi ɖe anyi na mawu tutɔwo ne miatsɔ do dziku nam. Azɔ medi be miaƒu dɔwɔwɔwo ƒe agbalẽ azɔ ta adrelia eye miadze egɔme kple kpukpui blanevɔ enelia axlẽ aɖiɖi va bla atɔ̃lia dzi. Daseɖiɖi ƒe akpetɔ nɔ mía fofowo dome le gbea dzi abe ale si ame si ƒo nu kple Mose la ɖo bena woawɔe le nɔnɔme si wòkpɔ la nu ene. Agbadɔ sia hã ɖo mía fofowo si me Eye wawo kple Yoshua wo tsoe va dukɔ si wo mawu tu asi da to mia fofowo ƒe ŋkume la ƒe anyigba dzi va se ɖe David ƒe ŋkekewo dzi. Ame si kpɔ amenuveve le mawu ŋkume eye woɖe kuku bena yeakpɔ nɔƒe aɖe na Yakob ƒe mawu la. Ke Salomo tu xɔ nɛ gake nuwo katã taƒola la menɔa nu si wowɔ kple asi la me o abe ale si nyagblɔɖila gblɔ ene bena
Heaven is my throne, and earth is my footstool.
Dziƒo enye nye fiazikpui, eye anyigba enye nye afɔɖodzinu. Xɔ ka ƒomevi tuge miala nama Aƒetɔ la gblɔe, alo afi ka enye nye dzidzɔ ƒe nama. Azɔ miate ŋu akpɔe to ŋɔŋlɔ xexlẽme bena afi si meda nye susu ɖo ŋdi sia ku ɖe trɔ̃subɔsubɔ ŋu gbã be woatsɔ dze egɔme. Nu ʋɛ ko woŋlɔ ku ɖe trɔ̃subɔsubɔ ŋu. Agbalẽwo meli sɔgbɔ si ɖe trɔ̃subɔsubɔ gɔme o, nu si trɔ̃subɔsubɔ nye. Ke hiã xexia me yɔ fũu kple esia. Mesusu be susu si ta ye la, enye be womeɖe eme na amewo kpɔ ŋutɔŋutɔ o, esi womenya nu si wònye o. Eye gomekpɔkpɔ wònye nam heganye gomekpɔkpɔ gã aɖe le nye agbeme be mezɔ mɔ yi ɖakpɔ trɔ̃subɔsubɔ ƒomevi aɖewo henya nu si wònye. Eye emegbe si me menɔ nu srɔ̃m le trɔ̃subɔsubɔ ŋu le kɔsiɖa ʋɛ mamlɛ siawo me la, glinyawo, helatɔwo ƒe glinyawo kple romatɔwo ƒe glinyawoa ale esia gbugbɔ yi be makpɔ nenye be wogawuna wogakpɔtɔ le numake ɖe te. Akpɔ be ɖe trɔ̃subɔsubɔ kpɔtɔ le abe ale si wonɔ le gɔmedzedzea me mahã le mɔzɔzɔ me egbe esi mekpɔ trɔ̃subɔsubɔ hekpɔ emegbe ale si wòdze egɔme la, hexlẽ ale si wòdze egɔme gbeɖegbele le ŋkeke gbãtɔwo me la, mekpɔe be metrɔ o. Azɔ mede India kpɔ, India yɔ fũu kple trɔ̃subɔsubɔ. Dzomezɔlawo le afi ma kple nu vovovowo. Mesusu gbe ɖeka ŋdɔ esi meva ɖo Bombay. Etrɔ me la, wodo dza nam. Menye ame aɖe gblɔ nam be nyemate ŋu anya ame ka enye ame ka o. Ɖeko wonɔ Jameswo ƒe gbedoxɔme. Eye subɔsubɔ ɣa vovovo wiadre alo adre wonye. Eye meka ɖe dzi be kɔnyinyi vovovo wiadre wonye va do gom hena aɖikadodo le nya la me. Eye ɖe sia ɖe tsitre ɖe Kristo ŋu vevie kɔnyinyi vovovo wiadre sɔŋ. Eye wonɔ wona míeɖe míaƒe afɔkpawo ɖe gbedoxɔ mɔnu hege ɖe eme eye wona míenɔ anyi ɖe suɖuiwo dzi. Eye axɔ ɣeyi aɖe hafi míato nugblẽle le mawo me abe ale si meyɔnɛ ene siwo me wòle be míato la, gake dua dzikpɔla si kplɔ mí yi afi ma la, eya ŋutɔ nye hinduawo esi nye mahometɔ. Ke mahomet nye nyakplɔɖila eye edo to Ismael ƒe dzidzimea me, ame si hã nye Abraham ƒe vi. Eye flima me nyanyuiegblɔla sia si xɔ ŋkɔ le xexea me egbe la tso esi ke si dzo le woƒe ame ɖeka gbɔ si dagbe ɖe egbɔ hena aɖikadodo le nya la me. Eye le nye susu nu la, ɖe wòle be nyanyuiegblɔla la nagblɔ be dɔyɔnunana mele asinye o, gake esia le mí xɔsetɔwo ƒe ŋutilã la me. Nam gaƒoƒo ʋɛ aɖewo eye makplɔ ame aɖe va afi sia mikpuia, gake emekɔ be le esia wɔwɔ me la, ekema nyanyuiegblɔla la aɖe eɖokui gɔme le ɖoɖowɔha siwo de megbe nɛ la gbɔ eye ale woatsɔ eƒu gbe. Eye emegbe susu evelia si ku ɖe eŋu la, nyemexɔe se be maɖe asi be dzimaxɔsetɔ ma nakpɔ dziɖuɖu ɖe mawu ƒe nya dzi o. Ne woɖu dzinye la, makpɔtɔ atsitre ɖe afi ma ɖe nye xɔse kple dzixɔse ɖe mawu dzi afia be ekpɔtɔ nye eyamake abe ale si hebreviawo gblɔ ene be míaƒe mawu ate ŋu aɖe mí tso kpodzo sia me. Ke ne meɖe mí o hã, míele ta dege aguna legbawo o. Ɛnɖe, mexɔe se be ma anye nudzeamewu eye gawu la me abe mawu nusrɔ̃la ƒe dɔkta aɖe kple ame si nya ŋɔŋlɔwo nyuie abe nyanyuiegblɔla gã la ene kple ŋutsu sesẽ si wònye la, mekwe sebe ma do adikakli le nyalame ne yesu nye kristo alo menye o alo ne mahume tinge nyaklonji la pe dokwe e yamachi pakple e yangto pe biblia ne ma nye nye yoyo le biblia me abe ale si wo nye 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 glola to ene be wade egome ma kotitre anno to ube ma sile enu ko aku gode megbe ema fia be ema me fia kristo pe jite pova vama si ya titre de atima akbegbe alo kugbe o ma wu a atengwa dega I believe that I would call the hand of this man. But they forget that the Bible was mine there the moment. It would mention it. But however, all these people, they are not hypocrites. They are sincere people. Anukwade dilawo abe nye kule wene, eye giyadewo yi umyawo le Amerika afi. Wome nye alakwatao o, ufo numaji sefafan, eye, uwa esi akule nu sekatan le wome. Minamato nusu yade nam yikude transbosbong, menglobe mawu singe, jomezon la ufe mawu pe nko, gake enye legba koko gade kule, nutitri gan, nane sidi, amekbetofo mug. Petata mo pumadiade si epe to le ga upa be wase ope nufo okata kple bubwa o eye rubi pe ga no go wo abeto ge wo ene de wo pe epe to wo mele afisia si de wo hide ka aho ga million afa mahi atengwa nye be ga pe we ma atengwa nye be ga ma de ma nu o ga ke o nemi po jo nu kwasi ga ma o le legba ma nwa Eye gbeto kwa pe nuno la kloak le la ta gela ve me hia be wanye ame gbolo de ko me hia be wanye ame to khia de o ame gbolo de ko nye agle de la de siti be ya da akpena ko maude agle manu ko pe nyonyuta eye le esia wa wo mala e de pe ko se de mauchi sia esi me uva gbeto ko me eye pe nuno la la yire
and then to getting ready to walk through
Eye, emegbe, esokbe, azon, joka hofo peta de me, si goglo afogede, gakeke afogede. Eye, wotoa, yoyo ne vu, wobiana hen. Azon, emma menye, nyakbakba ou, nyatepe. Ezon, ye legbala nkume, afu epe nuvo ome, nanu no lasia. Eye, wakotide eji, tikokwe ekle bubwa ou, si nuno la yira. Ke, emegbe, zikede la, wotoa, fugande. Akpa de fouti trigande, de wo epe titri me a de asibi de afan, ye ene liya wo pe, pe akpa eton. So le, epe nubo, va vado pwa, pe megbe tigbo. Eye, weto a bolu swe ade kwa, ewo, abe blu nyati pe a chodudu ene kle, bolu swe ade, eye, nakutide me wa yobe, wawwe otepe nano esi. Eye, woto na ema wo pe, akpe gede wo kuna wo pe mouti langu, utong to, ano wo, ghim. Ne wole epe mde wo pe mouti lame la, wo ghia wo, be, wa wafunya funya amia, be, waje wo pe ma wungu. Legbala, omenye alakpato wo, emekbe zirgede la, wakhe wope adede goeye wato akplosi munga floro, lela, ango wope ade, adoto jikbe to wope ngotime, ale wopupu, wato ka ato wope nuwachane ngebe wo, numasi blonyafon wo, ke funya funya wame kakbekbe.
And then set down by this,
Eye emegbe, wono anyire jutakan siakbo, wawu akbo, ato patatuwa, ato akbe, asafwede wope nufwa wuta. Eye de welebe miyase ngenge wu, ne welekbo ma wum, wawuwa wope nufwa wumede eji, eye wawu akbo la, ato fube, akwawwa abe avulele ene.
And then, if this,
Eye emegbe tomezon la siya, ne bovondwe wo vudu to dwa me la, e rena vlo dwa me va edo kriji. Gake elebe wazon ble ou ble ou, po po ato doka kholkho siya me va yi. Ke yadwo yi la efe guglo me ade a po wi aton doka kholkho siya ou. Eye do hiyan po wi aton a guglo do hiyan po wi aton, eye adidi do hiyan bo kugli bla eton alo a bo kugli bla ene, eye anno abe o do hiyan a fo enyi alo e wopo kekeme, ke wo kodo bia hen. Eye me do nane ke o nekbe do fwade sile abe kamekbi suyade ene si wo kata de efe alime, eye ova do re afima esi nu se o kata ku adode enu eye wule jajam le enu kple akpade fuo kple nu sianu le enu ti pedo enhlo le e document pepepe vu futu po iwo le kokom to epe nu me ke ye magbona le zozom to joma me ke zoba do go keme aji nu ve via de keme we kura o to joame eye do hin epe afa wo le didide emenenema tau de jolame ke afo eve alo a ha si e wole zozom khele tuka ho ho gen si a wo lom go kle epe ame beton tina ke zonto joma me ke va do go keme aji nu ve via de keme we o na temo a ko epe afo wo mu na ne keme kulkoi alo jobia de ke o
watching so
eye esima po enenema he buta mebe ne wo talk bon pe fu savo na trompe legba ade
with faith in such would protect
pakle hosede numachi be a potros bola uta tutu mela nuka yesu kristo pe fu awo na hoseto ne edo hosede maugbagbelaji
now
azon tros bo subo nye nu wonu kwade le agbeno ya okata mela mi kwe tokeke mesu subo eto eyi pe gomejejeye
now the order for this
azon dodo si le tros bo subo siangu enye be
man that sets up the idol
na li legba ade
fixes the idol then he goes in and prepares himself for this great worship. Emegbe
aye adagira edo kido kena subo subo gansia.
Azon ekwe sebe o wole gansia de mawade pe nanomenu.
Si ye mekpokpo o. Nanomemeline o. Eyata ekwe sebe ele legba si ye wole na mawu siya pe nanomenu.
Now don't let that leave you.
Azon migana esi anabude mi o. Epe no no me la legli tutto mauma pe no no menu si wo hosebe eli
then he goes to a for the
emebe eyina de legba si ankume he dia tagu eye wo honesebe mau sinye amema ko makpo adela dinava legba si ame eye wo hosebe yelenu ko na mau to legba si aji be mau to va legba si ame kedua enguna yi eye mi nufiala gede wole afisia siwo sroglinya wola gohan ne mawu wola oblobe uwo afakle wono ewo kple nsianu lenkeke maume aso le koklobu bumela mawula dia edoki alome adole fe amli mafe no no mame agede legbasia me eye wadonya muna subola lato legbasia ji eye subola la le sese la me fe sese ade si po me vi si wotudo le edo ki me la kone sebe legbala ponu na ye na ye fe chi eye woto ye fe nufo okle nuka ke ke to legbasia ji nusia fia kote be bogbovoy bogbogbo ye wona esia ke ome wa nuo le fo mako o odo ma megede wo wona ga ke ne nam nuo subo la ba ba ngutong to ade wo li le poron me ma te nwa agro nti nya wona mi kure ale si bogbogbo si o le legba ma wo me wa nu o me bi o kan anabe funa do to nuo me ple nu bu bu de sia de wo nye wonye gbogbovo eye na me kosebe gbogbovo liba paula me kosebe hanbe mawuli o kareji tui elebe na ho akpasa gato aji se kuma klepoi
so there is a real devil
eye ta bu sam tongtoli eye enye ame menye susu ade o ameye wonye azon fafia de kude esiangu bena abu sam yesu susufu adeko se vata menao bede bede menye nenema wo abu sam nye ame ade nenema ya woke kone sebe bokbo kokwe la nye susumi ade se vata menao gake miga konuma jise o bokbo kokwe nye ame ade enye kristo pe ame sile bokbo pe nonomame azon trosu bola siya wo ke nya jira mi apengo ngula wodo alo the first yo mi apengo ngula wole ma matengwa to si de wochi le wodo mele yi pe ade me ngongula wu mi atengwa khala de wu
now these idolaters prostrating themselves
aso tros bola siawo ne wole tadem akuna legbala
o kone sebe
mawu si subom yo lela te pe legbasiale
have you got that
Aso de mi se ma me bena subola la menye ala patowa le nyete pa mela nane swa ese sele le ba ma me la bena e ga trona va eji wa nane e khone to le ba ma gbo si enye de to to ma wa de ke menye tong toa o e ye si gede la abu sam gena de nu ma o me e ye abu sam gena de ta kwe o me ya do yi he wa e do kwi abe ma wu ene
I have seen this in my ministry.
Me. Azo mi don kuji de ko esianye de ko nye le nu fiam ndisia eye me di be khamesia esi me mekle re so bo subo dola me le atisia be mayi bi ajila me di be mi no anyi kle mi pe klo la ye mi no anyi kle nu fiafia si wo fia le atisia la mi no anyi kle nyasia mi ga gble di o mi no anyi kle nyala tututu me kanu si afa alo ajo ola Mino anye kule nyama, mikuya. Azo ke ese mele jojo mdede kutala, kula lao dumeto de kako, menye le afisya, nafingutu nevye lefisyana, nude kasi mefisyana, eya ta miva gamia menene mako tututu, eye midoto nyala. Nye menye afisi wakulo miye o, meglona sronye ngujisya le kulo ngube, nane le menye esye nwagli domu kwesia wukata, meyina be manyanu siwenye. Azo, Nyemenya mosiji wa plom tui o, afisi wa yi o, kake, afisi wa plom tui la mayi. Azo, tron subo subo, gali egbe egbe. Nye kona, mekwa ame ufana vasamle kukbo kwa kule mkwa kbape, nyako kulo u, to nufiala mkwa kbato ukbo. Aglobe, vumo le dokiyo me, ngulonus desia debe, ipuflu wosusu, natrozu, zu elia ade, natrozu esi, ema aloa keme, ahvato son, mevama ubo o, ema enye avu o lukombe, kukovon pume vio katana gede eme, mega wonenema o, elebe, nadonku ejibe abusam ade di, eye, utrua edukuya be kristo ene pepepe kului, Meno Martin kokwepe akbenono chleme yade ibai. Bena, afisi ngutu viade, azon enye saraga to ade. Eye, woplobe ma uyo yebe ya nye nyaklodila kukwa u dometoreka. Midotum, menye tampe nyaklodila u dometoreka. Eye, sukua, Martin, sande, men lombe ya doto nufumeji ade abe ema ene u. Eye, mekwese u, ela bena ngutu viape akbenono msode enu u. Mlebala ekblobe, madokbe jina mibe, woyombe ma nye tampe nyaklodila ade. Deka kujadeku, ebe, gakem mekoyoyo. Nikuya. Nuna na ukle yoyo wo lichi me totro mano me. Nikuya. Wo trara le nyalago. Eye, ne miye trara le nyalago la. Miye gede nu de siya de me. Eye, ngutu vi siya globe. Zansiya me. Le zantife lofula. Ma wu anam awufla ya yi ade. Be mato anom ya kata do me. Si ya di fya be. Menye tanfe nyaglodi la ade. Ale wo kata wo do to le zama me. Keno dali dumva gede eme. Eye, ama wo zomo. Eye, ngutu vi la kwa awufla ya yi. Esi, amejura ujula, uwo yidalen kude awubla ya langu, enye awubla ya vafang uto ngto, awubla ya yi, enye akpong uto. Gake bishop titila, mete mkwa nyama o, mete abenu si sokbe o, elabena, mele ngongula nu o, awubla ya yi. Eye esi uwe la, uglobe, so awubla ya siya na yida titrede maten kukwe nkume, ma upe amama, ke ekbebe ye mawe o. Ye ma titre de nyakro di lava fa mapen kume o. Ek bebe ye ma titre di oke. O si e jibe wawwe. E ye si wopre yin nala. A wopre ya la bu vin. Ye a fiade. Si e wome nyan fi si woyi o. Mikuya. E si me wopre va adika do dome. Ne si kava vatrele. A si wola men jambe na ti jide ngube. E nyo alo men yo o. A notele do dokpon nou le. A fi shafi. E ye ma wopre bobo va la. A notele do dokpon nou e la bena. Watoma upe nyala dukwe, lekpe gbaja siyaji, matunye halado. Mekpo ame ugede lululu upe nono meme, ame dovi wo. Azomi ate mwakpo nusita nyeme zibe, wajira nyafoka siya wo. Mekpo ame dovi wo, eye pentekoste to, plolas wo, mese egome o. Ame wo agede lululu upe nono meme, eye wakilikle nusianu nanama, eye. Wo wonan wo. Eye mlaba uva wwa enu de adafakpome. Wope jiwo le vuburi dadi ye. Ame manya de wo. Eye gokbo vwa wo kede wo me. Bakho anyino de wo me. abusam tongtoli. Menon nu klem le afisi de ba me kwe sebe anye iranyu salu matin ye wo dometon de ka de wo le bibla suku vi siya wo dome dutuna e siya wo nye ya e do sika kuku are de ta e do a wu hivla ya afokpa si wo sisi kanala e ye wo blobe nye nye kristo vume nye ame koko imame le e woge e wo ma wupe nye kodi la vama si chitre de afima la lala e ye wo blene si ebe alozi eton be nye nye kristo vume nye e blobe menye nene mamiya pe kristo ava o en le tepe en lebe na nye nyala note de nyalaji nikuya ava owo gala tu ape azon mye fe jekle hamela pe kede o gake e yi ya de azon esi yambrekle yane wa titre de mose mu abe alesi bibla blobe wa we ene e ye avanye bobo mepa wawo adika Amiadeole, Anginoge, Aye, Jiko, Pomahaton, Kohame, Azo, Yengobe, Agede, Amejidume, Eye, Wagil, Mosijuola, Gake, Menabe, Hosetova, Abadroa, Fabejima, Ke, Anguna, Wuben, and Yanusi Womnele, Ne, Menyan, and Namuola, and Hogobo, Churubobui, Eye, Manyanusi Womnelo. Ne, Etitre, Yasiamula, Megaho, Ejise, O. No, Anyplen Yama, Tros was bo. Trons bosbo li kokoko e li kokoko le America du kopo po wo me afi e ye be gere wenye si va ye la pueblo ndia o le e si wo le Arizona gbejila trons bosbo no wo si e ye e manye ti gaga ma wo no wo si e ye ti gaga ma wo la nye wo tona ba ba maklo e ye wo wona ba maklo fe no no metata
and they put specs all over him.
Eye wotanu de emu to batba abe de wotoko choba me ene eye okla wodokyo de ba me klosia nkume anohohom sebe ti ya jama wade li si diva ba me klosia pe go me kefonu na yewo ela bena wo kwesebe enona ba pe afume eye wonye mawude wochi eno wo sibe enye glitonya de jikose papa adeko be enye nyatepe azo kele esia wo womela wo subona gogo vo le ba maklos bo subo me kesusu be tijaja mawe wo hia gogo ba wo ro kuji kare jitwe la bana wo wo pe ji wo ne gake enye gogo simenyo
so many people today
nene make amake de wo le wo pe ji wom egbe na nu simenyo o na hogbogbo lape gake zigede la echia trede nyalangu ano gbogbo mbenu kunu openke ko nu vaji na ne keto gbe mali ne ma sibe si alo e ma ene o don kuji e manye abu sam si bede kristo subo subote ma wu na pere mi anu be ne mi gede esia me megbe viela benem mi akoi mi kuya bena Bokbofon adela edo kude Kristo subo subo te. Gake menye Kristo pe bokbo ye o. Ela bena Kristo pe bokbo. Fana nyalakbo isya yi. Ma tengu akbe e yang tope nya o.
Now, when Christianity came to Rome.
Azon esime Kristo subo subo vado Roma la. Roma. Le Roma duwa ngto me la. Turon kwe doko alafa ene son no. Glipo si didi. Akbadrupwe adreme. Tron bedoko alafa ene son eye woli na mawu ble mawu no mawu ble mawu no nyonu ble ntu mawu 400 de ka bubu alafa ene son mi buenko alafa ene eye nge nusi paulo po esime wo ba roma eye nge nusi akula kle priskela wo po esime wo do wo dato pentecoste eye wo yida do hame ade anyile roma ema me wo ba do tron wo pe legba subo subo amesi wo no roma la de million eve le roma du gam lame neneme pluvio kle du koto no la wo kle bubwa wo wo ano abe ame million eve ene gake Gli pototo si pokla Roma la di akbadrupe adre eye le akbadrupe adre maume le toape afonu tututula trons was bofe gbedoko alafa ene son no afima na tron mawo ple mawo no azo medibe maponu le afisia sen kure nanese medele blema ntinya o men eye deka le asi nye le afisi afifi la. Ale si wo gena de subosubo me kple, ale si wo dona le subosubo me. Ale ke tro subo la uvana subosubo yi. Nugba to si wo wona la, enye be wa yide gbedo po me, adakpo nunola, tron nunola la. Eme gbe ajoga kugwa de ne abem, nana ene. Eye eme gbe, ato la ade asafo yi. Be wato akpata mawusi wole nufo gena la. Ke yade wo ye le gbedo kode kame la, mawu vovo vo li wu deka. Le gbedo kode kame, atimala, mawu wo, mawu no wo li. Ale tron nunola la, aso aye ego. Ato ga home adene, eye tronu no lala, ato vele adene, singe lape amisi ozana ejiejiko. Eye ale subo lala ho vele siya, emekbe ne ekefe nanu no lavola, ato vele siya ayide vosamle kuyade gbo na mawu siya si wotibe yaponu nala. Eye jonana vosamle kuyade siya ji apisi, ufya vosala lale, le. Betetela fe afonula akobli gbedoko alo alo legbagandeli eye watogbe velesia asiele jova samle pilaji legbala fe jova samle pila ato velesia eye wazon ayi vovova samle pila fe afonule le legbala nkume eye wada velesia de afima. Eye emegbe si wo tavele la di vola mesusu bele nenema alebele mawu mamle ukata ndomela mawu tuto are na nya kpeteta sime wo lebe wa gedo nyai be wa papo nune ukata wenye vele nyemenyao gake ato vele la dadi esi wo sile jo fa samle kwila ji
and then he would go back out in the floor of the tabernacle.
Eye emegbe atro yi gbedoko ame eye wa chomo anyide anyigba le afima eye le afima la ato epe lufon kata epe musa kata ate epe gbedodora me eye wa dogbeda na mawu gan si atogbi kose pawe ade litoto mawu ade ato gbeda na mawu si abe ne diva legba si ame ne waponu na yi.
It said that one of the emperors could so apply
o globena shagao dometo de ka atengu achomo anyide apolo pele gbankume vasere si watengu a globe yesse be won tong to ponu to be to to legbalagbo wo le nu pom nayi esime wo chomo anyi le drefo si alam ya biase be no bin su branam de wo sagbe ade a nyemekadi le engu be si o gake gbogbo fo adepe gbeye nanekemeli nenema abe yupita mawu ade ple mawu siya wakata sila wo sila o. Gake wetu amu anyi he mulona afima asubo asubo amlima mawu siya singu womenya nanekele o. Evo epe bobole legba ma si wosusube ele epe nonomenu lame wawwa legba adene eye ema jia engu emegbe wawwa nujojo emegbe ne eto edo kripode seselame wome fun vola egatro yina legba la nkume ake ke fifiala turon nunola ato nududu kule aha de wovene adade legba la komme ke emegbe azon mele unglede pepajile apisia mele ekhlem zireka mikuya.
And he would go down to the foot of this idol.
Eye wa yide legba si afe afonu. Ato aha nunana si a eye wa denu eme. Adefe nududu la vieko. Eye wa tue akode legba la fe afonu.
What was he doing? Having communion.
Nuka ema wom wole. Ele kadem kle gbogbo. Kadede kle gbogbo wo.
God's. And
mawu kple mawu nowo
just a figurative type of the Christian
nu singe kodengu a ade ko na Kristo tope kadede kple Kristo communion dudu ema togbe ye hamegbantola alo nyanywe pe mozola gbato u si oba romala le nenem mesi ole subosubo si atogbe me lagbo.
Baal was the most noted
Baal enye mawusi honko wule agono yima mele tmo udome. Eye enye Baal be a evele. Eye enye mawu. Eye emegbela. Srongan wa ade le esi. Leti mawu. Mawu no ade. Easter.
I-S-H-T-E-R.
Easter. Eye. Uyone hambe. A-S-T-R-T-E. Astarte.
It's on the Roman coin. She was called the goddess, moon goddess, or queen of heaven. Mother of God.
Alo, tipo fianyonu. Mawu openo. Leti mawula. Eye ye mawula nye balim. Enyo trosobola wakata ankule subona gema. Oha, inti atowo. No, numake wama esime. Esime mye va afisya. Va kede Amerika ngu. Esime wotu Amerika.
Come the fathers came here, they found that they were still worshiping the sun.
Opa bena wopato no, no resubom. En la bena wosuboe. Le esiamela nenema e wosubona mawu le mawu no utsa le Roma esime Kristo to lavado Roma.
Now in my travel I have noticed that
azol nge mozozo me la medegesi betro subo subo metro eye nenema ke Kristo subo subo va pa to ha metro wa kleve o le wotepe eye wa no evasere afeto Yesu pe baba ude esiangula. Medibe ma ponuvie alekobe epesu suade na sumiasi eye nemye nye gbogbo mama wola mi ale esiagodo en la bena bal nye remau enyo aponovisi wowo eye Yeremia glola afisia be mi ponuto enwo eyi whatever yibe nonu oto tatali na bal remaula en la bena mi akwe mebevie le tamape gome. Ne, yeklila, be wo globe, ne mye subo balo la, eke ma mye pa glome, nuko ma nyo o, elabena, bal nye, nungyo nyo fe ma wu, le bo globe bumela, mye nga be re nana, nuko china. Gake nye glonji la glon na wo bena, esi mye gble ma wu di taye, mye pe agbleme nuko ma nyo o. Gake wo subo bal, he globe, ye wa subo e, eye ye wa jonuni, eye ne bal, nye ma wu si le kotoklo la, Asan mi lenga siya de kadeka. Eye mi ase mamle gomere. Medasi siya fe nou. Ma ou singe ma ou kote klo ade. Re ma ou akobli bagande no. Esi si dena e refe kekle fiyana. Eye fe jitime le abe jo ene. Ke asan abolo sipe nyaglomu Yeremia lele afisya. La bena wo nyon wo to atatali na bal. Bena wo wane kote klo abe ene. Enyo. Eke ma, utone danade vasamle kwi, singe trompe vasamle kwi chi, kena kominyon dudu. Wowe wole kutuklo abege ene, alo abege leti ene labena, enye remau, alo leti mau. Eyae, bali nye, eye, nye globe, enye nuku nyonyo katanpe mau, eye inana nusia nutena.
Now, the early church comes facing this.
Hamek batu ava kede esiangu, esime ova Roma.
And it is said and believed.
Eye wo globe Roma hame akwe se alo, hame sili ekbela, alo, Roma katoliku hame ya, esi woyonabe katoliku. Mi katan mienye katoliku, mienye katoliku hame ya, mienye apostolo ope katoliku. Katoliku gome enye, sile kiki hame katan. Eye, miya wenye apostoliko josepe hame sile hiki ya mekata en amaga. Vovototo le hame evya wadome. Wadomoto de kanye apostolo fe katoliko. Le hiki ya mekata evelya nye Roma katoliko. Eye, woglobe Petro. Alo, josepe Petro yedo Roma hame ya kome anyi. Mehiya ngonglola meji tepesye. Miyatengwa globe Petro de Roma kbo le nonomedesia deme. Abe alesi Roma hame ya gble enebe eno afimato blanevo de key blanevo ademe. Ke le ma itututu la Clodio nye momotia le Roma. Nusi wabe yuga toukata wocho. Nikle doa wawutawi enyilia eye miakbobena Paul. Esi woyide fasola. Ekbo akila kle priskilia. Amesi woba valawe nye yuda tou ke wocho le yomotiti ngonli ke Oga trova Palestinia afi ake la bena Clodio. Desena yuda tou katan bewa jo. Priso tou kle yoda hakukwa siyan. Akila kle priskil yado hame anyide Roma. Eye wole bewa jo le Clodio. Pe titre titita. Sike klo hame katan jo yalo. Priso tou kle yuda tou katan jo le Roma. Azon esi wanyen Petro yenye jipola gana hame ala. Ke matengwa pshyami ngongula oten. Keke vadro Blatria ou metrui, mena petro, metjo le pale sinia po o. Lengong la metututu, eye mye le boglombe, wou petro le Roma. Eye wotuta le Paulo nu le Roma. E manye nu doanyi, metre hose kakula ou pe ngutinya siketan batengu a po ke, deke metblonya, deke kude petro alo Paulo. O dometo de sia de ngumbe o wi le Roma o le gbanpe ko se ta ku gbanle ba ban to si o mi atengu a kan le domela de kemeli blonya de keto emu o menno afima kpo o enye nu do anya de mele afi be ma de ton sobo sobo gome ya ta mi le ye le wo ke to afeto la kle pe nya pe pe de ngume mi kuya ato ale se hamala le afia ko nye le li dom de katoliko ta ga kemi la la mi ti fi ade wo ko Azom ye kwa bena emegbe si me akila kle preskilia le ngongla unu jo le Roma la hamesue la chi anyi abetchon evi ene hamesi okata no eme afima la wonye trosbola si otro jime vado Roma Kristo game ame hamegbato si akila kle preskilia kwa kle atukla si bubu hamesi wedo hamesi aketo nunyamanyi emegbe miye kwa bena kasi ya wajokula Wodo wangto ope bishop hedo wangto ope nukiafia. Eye wodwe anyibe wakbo amenuvele momo fia lakbo. Konstantino kle amesi wovale emekbe. Be wakbo amenuvele labena elebe hamevyona no wosi le afima. Be wakotepe le tukwape politiki nya wome. Wokblo hamea meto wove. Eye wokwa wode eme de nufombe vupu. Blibo de dekoji. Esi wome nyana neketo ma wungu to wu amesi ya wotogwe isi miye kwa nalek. America egbe eneo kose mebubu adeko nusenye nuga adena wobe wafu kristome maububu sitofu na wangto upe mau eye le eme achimala wopo trosubo subo konuode upe ghamia pe gomedose ume azon Roma fadala, esi me oho esi ato kominyo hoho, alo ewa womela, nukbanto si domoda enye kominyo wowo. Le esi me wanye Kristo pengutila si wongela, uwole ewa ge wano kutoklo abegle, alo abegle ti. Eye vasere ebe bela, e gale kutoklo kokoko, kakare jitwe. E ganye akono vi kutoklo ade, ke menye pengutila si wok balape akpade o. Ele kotokule hezron. Roma fata otona akpona kotokule siya danade vasame kwichi ekbe. Ke yone be kristo pengutila ngutong tola. Azon ya keke gande le episkopatok tenko siya wu dome toade wu ple bubwa wu. Takle katoliko hamela dome le tanya mangu. Nede wenye ngutila ngutong tola ye lo. Alo, de odoli ngutila la. Roma katoliko globe enye ngutila la ngutong tong. El labena emanye bal pe ngutila ngutong tong. Ile maula. Si klena edo kwide akobli basi aji. Eye, wowe kotokloe. Abolo kotokloe adeke men nona. Kristo towo fe klonji o. Esi amekbela wotipe yewa jengo reje fe kle bubwa u. Abe alesi wowane le trosubo subo me enne. Eye, wokplo nyon wode eme kple bubwa wo tututu abe alesi wo wone kukoko. Ene, alesi tronsubola wo wone na maunola kple bubwa wo. Azon, deko, woyode astate da keto maria do etepe, twe wo dipo fia nyonu. Wode yupita da keto petro do etepe, eye elena ube wakwonu do nyi ade, afiwa temwa wonu mala. Elebe wa eyi sima akila pe peskile otrogo le klodia pe fia dudu pe pe wie tomme bela ale esima otrogo la wopo ofe hamen labe eto edo kwina tros bosbo kenken gake edengo sopo zung nunya drigande bene wa ke si ademela ele goto be wa de biblada azon irish tomenye musi wo yona be mia pe hosepe pedo jiwo si nona fadare de kako silan de asinye ble bubwa o eye menya esia le jedo do kle fada ome fada ma henya kli wo pa kle bibla o bibla hanye agbal bubwa de ko na eya ma esime bishop shin si agblo le afisia no pe ve si bena amesia mesi dibe ya po bibla jisla le abede wo le zosom le tiba tinya me ene o ma ko ajise o wo je egomele afima ke globe Maule pe hamiame menye pe nyame o pada si asile moji afia mesi va kena me kokoto kheni tola le jagbe afia le jikoko igbo e glo nambe alo hamesi asile moji la me ngloben siwenye mesu sube wo yone be jikoko i eva gbonye kure nyonyrongu Mary Elizabeth Fraser mesi demegbe hetrozu katoliki to e glo be enyrua me glo be e ebe alke enyredu me glo be le kristo pe nyonyrome e glo be le nono makame edibe yaglo me glo be kristo pe nyonyro de kakweli e glo be nyaka edibe yaglo to didide ti mejia me glo be e amega e glo be kema edie de ti mele pofo vi pele gbogbokoko pe nkome me glo be e mamenye kristo pe nyonyro o me glo be kristo pe nyonyro enye didide ti mele afeto yesu kristo pe nkome e ngure dadi e glo be de na tanu de sia jia alo nyasia sineglona bishop wa me glo be na matenwa khonye nyaji sewola ne de asile ngu me glo be nye metana na ke o mikuya eye o glo be eye me glo be menye be madaru kinyeta o amaga ga ke menya be bibla glo be mi ga taji ko alo anyigba o la bana e pa for di nu e klubu ba o melebe mia wona na ma o e glo be e wo ya be katoliko gamia nuro amene na matan me glo be e kaye mikuya Gake, o blobe ye wo we. En la bena lenye te femela, wongi ta, eye mi kata mye nye de kale gome te jame, eye fe jotu fela to pentecoste. Emma enye hamek bantu wape gome je fe le ati si ati, hame de siade atengu apu nutu en. Christo hamela je e gome le pentecoste, pakle pentecoste fe nume tutu ade, pentecoste tau, pentecoste fe nyongiro. Wokata wotu gome je jeha mea me le pentecoste.
Now, notice. Now,
azon mi dege si. Azon, mi ek pobona elebe wa kradato bibla fe nfa fiakbo. Afi wa tenwa wonu siyawo, be wa je, momo fiakle bubwa wu mube, wa rentros bo subwa wu ve.
Now look, Peter was a Jew. Is that right?
Azon mi koda Petro nye yudato. Ele tepea. De mi atengwa susu kpobe Petro kokui. Alonde susula jibe. Wato legba wu adu hamea demea. Yudato si wote senabe wakatropo ti legba gohwa oa. De mi atengwa susu kpobe ele numa tokbi wama. Menye Petro o. De mi atengwa susu kpobe waglobe. Nyanunga ngla wukata legome jijame la wukata mesokbe o. Mato wukata mkube azon. Mele agwe noge abe bobo adene le roma hame siyame. Eye mele edugebe. Enyo emanye amea de sitro. Eya unti be wawo esiala elebe wa jenu do anya de gome be wo di petro de kamiame eye wo blense de dia wo katan de ye wo sime eye ye wo enye katoliko hame gome jetwa wo manyi o ngomlo fiku ya deke blema unti nya alo nane kemeli adokpe eji o nu de kaha o wo manyi o
and that pagan priest
eye tron no lama sino roma hame gatwa me le pepepe abe egbetwa ene O kona se be aboloma enye Kristo pe ntila bena le mode nula Kristo divati kogede aboloma si o dare bosamle kujila me sike afiwa avadru chuele zare kame mikuya o kona se e yesu suma taye katoliko to kona se be lebe na yisolme avai subo en la bena maule hamme mame ke numa taye wo subona ke wa tito gajesi ene wo do agbedo kogbo e la bena abolo kake ma nye mau Menye nane ke wu bali mge ma wu pe nono me wo wo o. Ngongula de ke me line o. E akpono vifa le ma si o dade vasa me kuji. Azon e yamti o me lode Kristo pe nfa fiaji bena Iranios polika ple novigma to ma wu paulu. Nye kwa bena nfron la titi to enye. Amesi no agbe titi wenye Johannes. O de le tu ame pe to song da da de Patmos ji. En la bena. E to su kwa de. En no ma upe nye la fisi ama ame u. Alo en no wo jiramdo. No. Wo nu fu mfu. De kai. Le ta wo de kai. O va kwa be ya klepe su kufi o wale. Si a wame ye wo di du kwe le tu ame. Pe eton. Le mama fisi ala pe kumekwe la. O kule gui. E ye ale wo ngulonyade de fia pe akbalen. eye wako nukude engube de maule epe khamia melo alo de maule epe nyamia bibla klobe nyala ye nyamau le gome jejia me nyalali eye nyalali kle mau eye nyala ye nyamau eye nyala bazun tina eye wonomia dome to wona mala hamede sia de epen fafia edanye baptiste presbyterian methodiste pentecoste to o alo de sia de siwone esiem no anyikle bibla sia pepepe ula nye alakpa bena Johannes blo le Patmos pukulaji boboko kwe alo Kristo nonu fom ne blo ale ne amiade adena ne le esiame alo ato nane akpede engula ke eleke wake miala ato otros bosmope jesi siyawo kata akpede engu awo mau eton to de kame kle tros bosmope nyabu bu siyawo kata si hame pantola me fia kwa bede o ke bon etitre de en ni ke atakwe la de wonye nu eton alo nu de ka e ye nye nya be fligala o se takula o va afima o do meto ade wo kle kle mutu de ka si singe bishop la pentecoste ma unya glola o do meto de ka le esi o da asire dono wo jita wo to ga tutu tre pe abo e ye o he pe abo bla de me gbalia amabubu o titre de afima wo to e yi kede e pe nkuole akpame e wo sigbe ho se takula o pe ga tutu ade ene si wo titre na nya sia haleluya wo to wo pe hu chaka kle blema nya glondi la wo to
this word brother it's god's word
nya sia no vingutu enye maupenya
esi metros
bola sia otro jimela oto jesi sia ova kristo subo subo me oma agatengu azan bibla azan o ela bena bibla kulonu le esi agji ke wakulona wenu make ekwebena yowome yowome kwanu majise o uglona be esokwe gake hamela penya puta enye onu make pomye le pentecoste me niga dogli de katoliko ta o esime miya uha miye difone nama ke ko metodiste baptiste kule de siade le wodome mi metodiste to miye le kokwe ale kwekwe eke manu kamti miye u Joseph Smith afisi anye Amerika eye esibo subo pe jenali nye me kwanu si Joseph Smith blodise o gake miya tome jobe miya wi o esokwe Mormon mi baptiste to nenye miye gila mi amamamlew eye pentecoste e ya hadi fon ne na make ko abia mamlewo ene kezu au gluto kle ayemanu wo fe hatutu ade eye le doku bobo kle bobo fe ngusa te kwela nyala su asio bobo manomi eye mi wo fon amewu ale simia wo ne mi le abia mamlewo ene mi troyi wo fe trans bo sobo ko nu me pa kle trinita fe su fo me vie de siade kle nu bubu sia wo kata mi tengu le pedo ke chi kle nyala o nyala titre de sion a won blanulo a won blanulo e yata esi wodo roma hame gato ala christos bosbola elebe wa de asile bibla ngu be wa hokonu siawo afi wa tenwa awela elebe gomedodo ade po mvina no wosi e yata wo globe petro enye papa gato le roma eye e potole nenema uga glone enyo ninamia globe enyi de petro agugole pe pentecoste pe nyawo yomea de mia tengwa su po be Judas to do legba o anya e vola ma tengwa do pe china mi ple nya si onglo de bibla me ayon ke ke wo ple pe wo pe pe bena petro mo jole pe lastinia po o nebe zireka eye wo yire babilonia le frat to sisi bo eye me yi roma po o ye pa ple ngongla o ale apeto glo esi nwa kata anye tron subo subo pe susu azon mi ele esi ake geva protestantisme me azon mi ko pentecoste da si eme ton nyala o mi no anyi kle nyama eye mi anno dodome mi no ajokele nyala gbo eye mi ayide afiade da le afisi ava ye le takwe kwe gande takle pentecoste suku gande la nyon wade tipuva le ade ye ye dom ke tote yo yo va vosam le kwekbola eye zamame esi metro kbola bili to gom le keke afima e globe enyanu kaya nyonu ma glombe gbeta sibu bugale ye sin na fien siya sinage yele eye me kwa nyonu ma e kwa epe da do awu esi mie ale kwekbe abede utre kode me ene eno anyide afima no epe da dom do no epe afo yo hem yeji me nyabe e gale kutige
and she jumped up and I said sit down
eye wote ko keme globe bobo noyin e ga yeji me globe e dotoma bobo noyin
oh
miato eye se me dogoza mamela mutu ene alo atwa de wo ba to gomle keke afima pe den yo mang o globe ewonu si fe gbogbo la me gbo be gbogbo de se de si ma wonu wa vi kakle ma u pe nya la e jebe wa wonu wa vi me gbo be de bibla me gbo be nya gbo di la u pe gbogbo bobo de nya gbo di la u te wa ne ele da se di mula nu si ga nya gbo di nge nge nu popo kle gbogbo gbo wo nya gbo di ene wo de e ko me me gbo be e ke ma ne la la basere si ma wenu e ke ma a tengu ani e gbo be ga ke ele nya la fiam me gbo be e ya ji me chitre do e gbo be nya nu a khona ne ye ye chwe cho dipo na ne se to vo na ema ne ema me ga troi roma katoliko gala bo la nye me nya nu si wenye ni na amese me na nye afato e ye bo de sia de na nye afato ke ma u pe nya na nye nya te fe ma u pe nya enyegba nuka enye kuhila egbe dede pia kule apato nuo lewo sia kpa eye enye wacho mo anyide afima afuo pe jiwo na gogovo le ese wole be wono anyi kule mau pe nyala ema enye kuhila le eye enye kuhila amedian kware wa mewo amenyo gake matengwa gule nawo o enyo mie kwa esi ajise abe pentekoste awo ene mie kwa esi ajise abe baptiste towo ene me kwa esi ajise abe labena enye mawupe nya me tokbe ame siame be wabadomdo le eme mikuya ele tepe esi enye nyala mino anyikule esi esi enye nya tepe ale wodo hame banto singe Roma Katoliko hame eye le esi atepe be wayo wayo ebe bishop ale si woyone kukukula aso wole yombe father uga yone kukuku eye wo blole atisia be elebe mi alode echibana akono vi palesia nye Kristo pengutila eye le esiamela nuno la enye mau elabena enye jisisi na mau be watoto nuno la pegbe amesi trona akono vi palesia zuna Kristo pengutila ngtongto eye amenganwo kwa esia mina oh mia to oh aleke geke subola bavao bishop bavala no anyi klenyala wonno niki atakwepe mamele afima tututu wolede nyamangu le afima tututu eh amagan wova abe khoseta kula wo ene nububu de siade geke wonno anyi klenyama o medi transubo subo kura o
I want somebody to show me where
eye medibe amiade na fiama fisi Patrick Kokwe nye Roma Catholic tole numa po mediade kemeli o e chitre de Roma hamiangu enye Martin Kokwe fe toganyovi afisi ameno nuklem le nyonware si englo heltine apeno heltine nike atakukwe fe de tome awu e globe ye yide agbalevi kope le osfor be akọ agbalevi na be ya ple Martin Kokwe fe agbeno no mutinya eye ngutu si agbalebe gake Roma hamia mekwe abaya mekokwe ne o kurakong o e chitre de nwangu eye nenemake nye Patrick Kokwe ha amesi ono anyi kwakle maupe nyala wotu wanto upe nuposusu wonno ajogele nenem nuomu azomie kpobena nenemake ogale egbe Roma hamela gayi eje kle upe akpono dikoto kulu make ke jose be Kristo dinavana chiapo gnademe ke midoto demienya be nuno lalala nu awea eye sime wolebe wa makulula lewone odumela etona kulula na amabubu gake letrons bosopo kono amela nuno lawe nu awela mikuya migado nu akata anye trons bosopo ne na mapepepe wo meto de kelema o wa glona wo be nyemela nu foke na wo de bibla de kenu o sofoma alo nuno lama e glona amle afima bena amagan branam ele titimbe ya po nu to bibla ngu nyamela nu pomto hamia ngu meglobe mawu enye nyala esogbe azon esogbe
we find this day that's why the
roman catholic esiame vasere egbe egbe nushita welebe roma katoliko gambia na yigbe dokome avasubo ofia obena mawu le akpono vi fale esiame esi nona agbado ame mikuya miatenwa kpo ebe enye trosubo subo wa kakareji toy eyai wonye
can't you see that people that will adopt
ni atengwa kwa ba amesi wa khonu de siade si titrere ma upenya siangula enye anko wu de kama kewa. De Bible le nya de de fiata wi adre me yo katoliko ha me be gloa. De me yo protestant ya wo be dada be eyanye gulo dada wa. U de kama ke ele ekwe nu fa fiape kulwo pemuna amesio me efe akasi wo wo kwe nyonu pe fipo dele. Difofo kple nguyo amegbolu ade pe nu wona. De mau gbagbe la pe nya. Singe nya tepe ti matuila tepe. Oh, mau ponu blanu na mi. Eye nya nya gbedodora. Iranius blobe. Menglonu si oglala tade afisia e blobe. Mau penya le abe pe kwasi ganya kpowo. Si o fofu dade dogbaji ene. Be wato atafia ngusu toga de pe petata. Keke ebe jihosewo nuduanyo koma hatonko.
Take those beautiful jewels.
What talk me avoir de pen on me.
And to see
me.
This they do. Alle
ye wo wo kple ma wo pe mo. Eye wo hen pe va echi.
Hallelujah.
Hallelujah. Esi me mi ele ditim be mi awo ma wo pe nyala na glona ne. Be wa kwe na mi pe do do hala. De mi ele pe kwasi wo kam. Le pia gala pe nguti la ngu toche wa afufe nonome. Alo abeyi, alo ha, alo nane pe nonome. Eye miele amesi ome nyanyala ola blem.
Hallelujah.
Amiade wo li, si wo homa upe bogbo. Si wo le chitre na nyasi zu nguti la la. Mau, jemi ya pe akbo sosodeji. Nyala. Nane ke o nekbe nyalako. Mi to nyama le afisi Yesu glolebe. Jipo okle anyipan wa yi. Gake nye nyala numa yi o. Afisi o glolebe. Mi ngiro wole apeto Yesu Kristo pen kome. Woto fufo vikule bo boko kwe mawu eton. Siye wo dele eme. Woto nudwa nyi pomevi de siade. Ketwe wo nu de siade pomevi kule. Tirekle de didide ti metepe.
Everything. Make some kind of a
nude siade wotwe wo bafinya ameto wo we de pomevi lesi wotwe ade pe kwa sila me le fia gala me Kristo.
Oh hallelujah.
Oh hallelujah. Eye nge ma usi bazu mutila Kristo.
They corrupt the ways
what
of God.
Mo,
let the people come
what
in the church.
Women with bob hair wearing
makeup dresses on.
It looks scandalous. Si nude mo. He do awusio diamanu. Mutu wo, zunyonu bome wo alegbebe. Wade asile nyonu wongu wale wopeto wo anno wo kulompukla. Wava solime. Ava no bongo kule bingo pe kwe vio dam. Ble nu fichipiti wo wo kume vide siade. Eye ma unyaglola wo kule bubwa wo wano putakwa kule nyonu siole. Ama make do tipu ule tipum. Ano siga yom. Evo anno wo dupio yombe ma wupe subola wo. Wonye, bedo kwa si anye, bedo kwa si ngu o, kona ma wu, menye na kikia mepe, ngunyon wu o. Enye nga tepe. Gake, wato ma wupe, kwe kwa si wu, kwe wu ha. Alo abeyi, alo afu, alo atwe, alo nane. Kwe nye, ame siye yo nye, ame masron wu kple, ame manyan wu. Akpe na o dok, dekale asinye le afisi agake de ko, nye mesusube ma wu engu do o. Takuvi deka.
Yes. That's
what they do. Wona. Iranius tojo alegbegbe. Nuka ema ususuna le nusia ukata ngu. Deko wole abe ale sie wotina be yewa glo ene. O. Me wona ne kene o. E wona ne ne. Ele nu wom. Nuka ta wo glo nusio wo glo lana Yeremia ekem. Nuka ta wo glo do. E wonu. Mo adele mausi. Nuka e ajo. Ne mo se glo be. Ma denye kukude nye atukuta utepe. Anyene makpong te galakpo o. Elebe miyavale maupe molachi. Mo adele mausi. Nugede li miyatengu ablon. Mina miyatro akpong onglodekale afisya. Menglo udari soko. Mina miyake mose atonlia blavovo aton. Kena mriti de kako. Mose atonlia blavovo aton. Miyakpo nengebe ewo nane. Alo me wo nane kena ma uo maha. Mina miyakpo be ewi. Then jiko se kle ndwa nyi siya wo kle bubwa wo nana maha. Ma u nye wo nye. Deko wa nye adaba aku nubli buwaji. Ma nye puji o. E teflue ade kete. Koko me ade. Eye wolebe miyaba ekbo. Esi Israel sitim la. Dukola de asi akasi wo me kle mwa bunyon wo. Mido to. Eye wo kpe dukola va upe ma u upe vosanu dupe. eye dukɔla dunu eye wode ta agu na woƒe mawu eye Israel ku ɖe Baal Peor ŋu eya ta Yehowa do dɔmedzoe ɖe Israel ŋu mewɔ ya be gblɔ be megado gbe ɖa ɖe ame mawo ƒomeviwo ta o eye Yehowa gblɔ na Mose be yɔ dukɔla ƒe amegãwo katã ƒoƒu eye woatrɔ ati vodalawo ɖe ŋgɔgbe na Yehowa ne Yehowa natsudzɔ dɔmedzoedodo ɖe Israel ŋu eye Mose gblɔ na Israel ƒe nunɔlawo bena ame sia ame na wu nɔvia si ku ɖe Baal Peor ŋu la miwu wo dometɔ ɖe sia ɖe mawu di be yeanye mawu eye ne menye mawu o la mele teƒe evelia xɔ ge o mele be woaɖe asi le Baal kple amegbetɔ ƒe nuɖoanyiwɔwɔ aɖeke kple ame ƒe nufiafia aɖeke alo ame ƒe ŋtsixɔse susu aɖeke alo kɔmahatsɔ ŋku aɖeke ƒe susu aɖeke o mi titre ɖe mɔla dzi mawu wònye eye ate ŋu afɔ viwo ɖe titre na Abraham tso kpe siawo me mehiã be woatsɔ miaƒe kɔmahatsɔ ŋkɔwo o mehiã be woatsɔ miaƒe habɔbɔ gãwo kple miaƒe sukuwo kple nuwo o etsɔna nu si woate ŋu akpɔ ɖe eƒe asi me eye menye naneke o egbɔna agbegbɔgbɔ ɖe eme eye wòzuna nane si asubɔ eyama numewɔe wònye mawu kakaɖedzitoe ewɔ nane na mawu miagblɔ be mewɔ naneke o ewɔ nane kakaɖedzitoe ewɔ nane papa leo gã la eɖu fia le ƒe alafa ene blane me va se ɖe ƒe alafa ene bladevɔ ɖeke o esusu be yenɔ nu si nyo la wɔm tututu egena ɖe gbedoxɔ me to ŋgɔ na eya la vitɔ nɔ anyi eye eya hã nye gegeme eye wòva afi ma kple ale si wòwu kristotɔwo kple nu bubu ɖe sia ɖe eye ale ame ke edze nu siawo katã gɔme si ɖoe be amewuwu nanɔ senu minya ame si wònyea Augustino kɔkɔe si tso Hippo ye eya tututu enye ame si wɔe mɔnukpɔkpɔ su Augustino kɔkɔe si gbe ɖeka nenema ŋutinyala gblɔ be wòazu ame ŋkuta aɖe eye wòaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe enɔ anyi ɖe kpodzie le aƒea ƒe megbe afi ma le Lyon France le suku gã ma me afi si Iranius fia nu le kple bubuawo eye Martin kɔkɔe hã enɔ anyi ɖe sukua ƒe kpodzi eye gbɔgbɔ kɔkɔe va edzi gake egbe be yemaxɔe o ekem ɖe nu ka wòtrɔ zu zomavɔ ƒe mevi zigbɔzi eve tsɔ wu nu si wònye le gɔmedzedzea edzo enumake yi ɖe Hippo Afrika afi ma wòɖo eƒe sukua le eye esia nye tsɛtiam mate ŋu akplɔ mi to blema ŋutinya me eya nye ame si de asi eƒe nyawo te na nu sia bena esɔgbe be woawu kɔmamatɔ ɖe sia ɖe si malɔ ɖe roma hame la ƒe nuɖoanyi dzi o Augustino kɔkɔe tso Hippo ɖe biblia sukudela aɖe le afi sia alo ame aɖe si xlɛ blema ŋutinya si nya be enye nyateƒe nekɔ asi dzi eɖe miekpea kakaɖedzitoe woli Augustino kɔkɔe tso Hippo eye enye ame si wɔ sedede la bena be enyo be woawu kɔmamatɔwo siwo mewɔ ɖeka kple roma hame la o heɖo kpe trɔ subɔsubɔ nufiafia mawo dzi be woaɖe biblia ɖa eye woaɖo ɣe mawu subɔsubɔ anyi ɖe mienya susu si ta kristo subɔsubɔ nye mienya afi si miexɔ krismas tsoea wodzi kristo le afɔfia me gake nu ka wo wɔ ɣe ƒe dzinu ƒe flime la le yiyim blewu fifia esi wòle tetem ɖa le eŋu ŋkeke ɖe sia ɖe gadidi tsɔ wu vie alo galekue tsɔ wu vie ke lekue tsɔ wu vie eye tso le ŋkeke blavelia dzi va se ɖe blavevɔ atɔlia dzi enye eyiyi si me ɣe mawu ɖua eƒe dzigbezã ele abe ŋkeke atɔ̃ ko ene le afi ma esime wowɔ roma fefewo le eyiyi ma me ɣe mawu ƒe dzigbezã ɖuɖu nye emayi ke azɔ mikpɔ nu si sumiasi azɔa wogblɔ be miwɔe wòanye ɣe mawu mina miatsɔe be enye mawu ƒe vi eye nubibua katã tso trɔ subɔsubɔ me tsɔ dze egɔme eye amewo nɔna mɔdodo dzi doa afɔkpa kɔkɔwo eye woanɔ blenyem xatsɛxatsɛ le mɔdodowo dzi ayi agbɔ anɔ du dzi le fiasewo me ke afi sia ŋutɔ aɖe srɔnyenɔ gbɔgblɔ nam be ame aɖe gblɔ be nyemenya nu si maƒle na papa o egblɔ be nɔvi ŋutsua di be yeaƒle wiski kɔtavi ɖeka nɛ eye ame bubu gblɔ be ya yele champagne dzege nɛ eye ɖeka gblɔ be enyo nyea maƒle pɔkago ɖeka nɛ krismas zã ɖuɖu nye trɔ zã abosam subɔsubɔ esɔgbe gake Augustino da si ɖe dzi ne miedi be miadi esia le smaka me smaka ƒe nuŋɔŋlɔ me se hemewu se ke ere ese smaka ƒe nudzadzraɖo dzi anyi la esia nye nu si wògblɔ bena tso ɣeyiyi si me Augustino kɔkɔe tso Hippo dese sia na katoliko hamia la eke ma efu kwatro gbaja na wo be wa wonu sia nu si wedi la si gbenu le ton sbo sbo ga mama gbo eye to okesino koko efe eyi yime ano abepe alafa eto ene le kristo magbe pasere pe akpere kala fa nyi bla to me sinye fu koko di gan si jole ireland la protestant to million bla nyi vo adeson ye katoliko hamia la wu Emma le Roma pe ko seta ku balame million blanc nivo aden azon mi renya de blanc nyang lo lam lang e ye nge amesi bleu de ko magu ko le pe nyala glom amede sede si em lon de catholique pe nu do anyi la ji o menye catholique o nyat be catholique o wo me o me jenan ko ma o nge Roma tronsbola o menye ame vevi ma o ame akpen nane wo le afima si wo dian ko re ko abe ale si wo tronsbola de sede ene wo susu be ye wo le ma usubom evo ne wo trova nyala bola wo le legba adekle legba wo dome le tepe au kata mi kuya e sokbe enye nudo nudo anyi roma pe nudo anyi son ke mi doto medibe maklo nyade le afisia de mebe ma de asile ngu le pe akpere kala fa ade blan neme le pe akpere kala fa ade blan neme esime Ireland pe kokodi lava me la le roma to fe singala wokle nuno la utela wo wu Patrick Kokwepe jimetrola akpe alafa de ka ne Patrick Kokwepe nge Roma katoliko tola eke manu kata wo wu wanto ufe ame u ame ma wunye ame si wo wadole ajonu wope wokle nusianu le tepe ame akpe alafa de ka le koseta kubale lafe nyanu si wo wu elabena wome lode nufafia la jiu me de Patrick Kokwepe hame ade wome le Ireland pe anye he gome e amega gome kwa suwa sinye be Mekpo esia de ko wonye hoga de ko o meto le ba mautre de glimu kele nu kom de o pera fochi kele fekem de ama mauta be wa trova ge de troma me o maria me dogbe na o maria maufeno nu makesi wo wona astate adewowo maria pe gbogbon ano pe ve alo eton va yila katoliko ha me a chenu do anyi ye ko me bena maria foto ama kuko do me ye wo yitipo amene ni edo nko e machi Oh, ni kata mi don ko eji tare ele ya jojo gbalo o me fun nudu anyiwo o tuire nudu anyiwo ji ke nyate pe ya pe kuya de kemele afia de ke azon mi protestante to ha mi glene na makeko ni amesi o gbebe mi ato ma ufo nyala o enye protestante ha me pe nudu anyi ne na maketu tutu abe ale si wenye katoliko ha mi ape nudu anyi ene e ye mi kata mi tabo basres me mi gbogbo ba ma ugba gbala pe nyago Sobe, mi maupe pupupe ya wo, mi foskwe, mi pentecoste, de kanyenye towo, etongenye, alo de siare si miyate mwa anyela, mi trova maupe nyalakbo, mi jole, koma raton ko siya upe legba ukbo, koma raton ko siya upe sphinx wo, wole ate wo doki wo, abosan fe gbobo, gede koma raton ko pe tron siya ome, de mi nyane nema, koma raton ko nye tron, Naklobe Kristo to nengia, menye Presbyterian to, Kristo to nengia, menye Methodist to, Kristo to nengia, menye Pentecost to, emma me fiana neke to wube, enye ha alo avu, alo hovi o, emma me dona neke awo pli o, ele tepe, nusi fiami ekbe enye, a drog bova ma wupe nyakbo, azon kure fiasa me dola siya wukle, ame vevi siya wo siwo to anye he Ireland ngula, ne Patrick Kokwi, ati siye pe suku katale, Minyai, epe nko menye Patrick O, epe nko enye Sukat. Wole jui esime wonye ngutubi sui, o wu novyanyon wu, ke etro goye la bena ehe afu o, be wanyaha o klebu bwa u eyata etengu wui. Esime wowo esiala, ale wu, ekede epe mongu bubo yi afeme, lefufuwa kle dadakbo, eye oje suku gome, eye suku sile anyehe Ireland, mako papa gbede kwa. Be enye maupe tepeno la ganto o. Oma kho isi ajise o. Ono anyikle nyala mau yiram ame kokwe ya yirama. Patrick kokwe amankutala. Eye miyase woglobena Patrick kokwe nyada wukata dale Ireland. Nyikle nguti nyala ne miyakbon siwenye. Patrick kokwe kho adeye ye dodo jise. Patrick kokwe kho ejise be wale da wukle asi. Alo anonu wame u. Eye si me watengwa le da wukle asi ache fukbele epe moji la. Woglobe e. Enya Dawuda le Ireland le esi wo ho Dawule le ple asiji setai eye naneke ma wo vomi o e Oh, kakareji tu yi. Numa ume no wosi oh. Troko gansi ya wo. Ke nukai. Nukai ama koko isi ya. Nukai irandu isa wo. Ekbe. Nukai Patrick koko ya wo. Ekbe. Ne ekbo ga dola milyon ala fa gede isi wo wo cho de Roma Katoliko halame. Be watu. Be doko gan wo kle. Petata si wo ho dola milyon wo. Kle. Nusia nu nenema. Ke abe alesi protestante to wo le ewo enea. Nyare nyito ye wo diame siyamenu. Eya ta ema na wo le nyapoka si adido. Mide asile wongu, mkua kbata ole, mkua kbata oklom. Mide asile wongu, wakeje peme. Ema kwe inge nusimi, ya tengwa awo mikuya. Esime, mepununa wukude yoyova fasamle kwekbo ngu. Nane keme li, nene male, bibla me. Abe, yoyova fasamle kwekbo o. Kude epe koko inge nyengu, to miyado kiobo bode anjivasede epe kume. Ne miye bu miyado kiobe mi inge nane kewe kema kwekbo koko ya gede eme. Ako mide chi. Aye, ne miye kade miya do kwichi o, ela bena, miya tengwa wana neke o, ke bong pakle e yamala, miya tengwa wonu sianu. Nyaw, sile ebe no nomenu, miye nye mawu bakbe kwe no nomen bakbe, nuka na wo, ne, ede asile do kwe ongu na mawu, eye mawu fambe wola, nuka esia a wo wo na nye, mawu kwe no nomen bakbe, menye kpetata kuku ade siye, wo dare jogwe ade ji o. Menye komakaton kwa ade sile, tanope le Washington, sile, gama ope pupo me o. O, emanye kpetata kuku ade, kpetata kuku kule jikose kuku, gake nonome bakbe sile amede kade siade me. Amiade nonu fiam nyito ade alo, woche sidede su ade eye, amiade blobena, ne amiame kwa dede wola ke, ne ngutula, kwa dede eye, surame kwa dede wola, de wa yiko kwa jwe mea. Nyonu la ma tengwa yiko kojwe me o, nane keme li nenema tokbibe, nyonu na yiko kojwe me, elabena ozudeka o. Abunenya, yesu globe amefe ano abachie ye mato deka agble deka di, ame ngto deka fe nya wenye, le wokule ma udome, be na de asile wonguti langu, ne dada papa de fio, nububu de siya de ho esia alobe kwe o. Amen. Oh, mau. Keke gbeglen po di nyong usia. Rame po di isia wo si wo. Yona wo do ki obe rame wo. Dodo waga po di nyong usia wo. Jekose po di nyong usia wo. Si wo chitre de mau pe nyangu. Oh, mau. Klo ame swe gble de to afya de ve. Eye na tutu wo kenda. Eye na kowo de jile jiponto wo me. Aga de. Do ki wo afya mau musakata to. Amen. Alek bebe o vazu nuk beble ha. Wo wo mi be miyenge epe, koko yenge epe, gomek bola o. Miye le epe nonomenu. Miyenge ma u bagbe la fe nonome wo. Eke ma, miye kuna miyado ki wo. Miye fon kwa kle ya ma. Azon mi do to. Mi do to esia. Epe nyala ga hongu tila ake le miye me. Oh, novi ngutu nevil. Miye kboda. Nuka wenye. Menye susume kle glitoto pe ma u sile ego do afima o. Ke bom mawuk bagbela. Nuka enge mawuk bagbela. Nyala sile mewo. Le edoki wamu nuva vay. Muti kokwe na maw. Oh, menyabe. Nyasusube menye memlela kokwe. Doma hi. Eyae menye. Gake. Oh, novi ngutu. Demye kwe wa. Jidudu. De. Komanga tonkoji. Jidudu. De. Transbosbo kataji. Mau bagbe si de edo kwide go, legbe do kwa bagbe me. Eye mau penya si nye mau la, zunguti lan le mye me. Muka ngutie, nye no anyide jifon to o me, kekpo jidudu, de nwo katanji le, Kristo Yesu me. Amen. Oh, melon esya. Elebe majo flana ne wo ayingo. Azon midoto, eke ma sweto kekeke le epe kose towo dome. Meka alesye basere eka ye, ameka ke swe alo de siade sinenye ula. Sweto de siade le eji kose la wo dome, le eyama mela, von de siade le wo te, mikuya. Mikoda, Kristo enye tanang utina la, esya le tepea. Enyo. Afisi afisi tala lela, muti lala likpakli. Muti kokwe, afisi ngeta yinala, ehyanye muti labe wa yikpli. Eye afisi yesu lela, hama lali kpakli. Amen. Me dwa go, yi epe nyala go do o, en nona epe nyala me. Jwa engu, be wade esyade go, epe hamela no anyi pakli. Ke mikwada, nyaklobe, gake novi ngutu branam. Nye nye swe toke keke, ema nye epe afofome gake, midon kwe jibe, edu jikli wo, edu epe swe desyade jikli wo. Gohan, ne enye epe afofome.
sickness ever, devil ever.
Dolele de siede, bobobo de siede, ngusen de siede, kugo ha le wo apogome, le teo. Nti kokwe, nye mokpodo kwenye abe, amesi kope, bla, tovo, ve, ene, ntisya u. Esia nye nye tepe, ne matengwa nabe, amesi anakpo, emala, novi ngutu, miyazu jiduru, hame, ade, pose tou, le eyamame, vori nye nye katan, le ete, Oh, muti kokwi. Melenku legede enguvie. Magabatwe ake ebuyi. Miedoto, miedoto esia. Naglobe no bingu suprana. Musia deke mele asinye o. Nenemake mele nge hasi o. Musia deke mele asinye o. Enyo no bingu suprana. Kochokojo memenye. Nenemake nge nge ha. Ngeke nge mezionde nge ngusengu o. Menye nge ngusenye o. Mezionde nge totete ngu. Mikuya. Nye totete siwo namla, menye nye sese o, nye me sese o, e ya e sese, e ye me, menye eto. Afisya, abe esya ne, miyagula le kwadum mebe le, afisya la fwole tu simle mododoji le, Fourth Play Broadway le, Louisville, zoom, 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 netso, netso ko, ale si wate ngwi, wole tu chik, kilometa bla, tenka popo, deka, le, mwome tuto me. Ame siyame le duji, le kabakabaji, le klaklaji. Ame swede, zon dogo va afima, kwa epe aside ji. Eye, novi ngutu, wote afore breki jiko. Enyo, ngutu swe ma ngusen sokbo mele ngube, watote huma u, kwe deke u. Gake tote tele esi. Ngutu kokwe, menye e yape ngusen u. Enyo, ne, huma u dometo deka alo ila, akbe keken. Kakemina wa ko asi jiko.
Mukangtie.
Vukula o de jesi efe doma wula. Oh, novi ngutu. O de jesi efe doma wu. O te afore brekiji. Mukangtie. Nikpo epe tote teda. Nikpo nu sile megbe neda.
The whole system.
Nudwa nyi blibo sile dwa mela le megbe ne. Dwa pe sejikpo la wo le megbe ne. Dume wuma le titre nanuma. E tovovo, yes, e amaga, e labena, e nye asrafo maga. E doglibe, mitote, enyo, wa utomoto rekana idabe, zoom, eye, walweko. Ke, anyone ube, wakatekpo u. Mipo misile mekweneda, wadrofo breki jiko, mehiyabe, wakblonya deke gonha u. Deko wako asideji.
That does it. Sure.
E masu, kakare jitwe, epe totete lato selakbo, Yekatan de Megbene. Yang tola egbojo. Gake nuke le Megbene. Eye enye nusi uletifi. Epe awula. Wodo doma wuneken. Emenye. Menye legba o. Gake nusi echebe. Amedeka de siade. Nato ato awi. Minamia doma wupe. Apa wanubli bola katan. Amen. Fokope gakuku.
This great big shield the size of a door.
Ako honu gansia. Sikeke abe votru ene. Koseto. Oh, novi ngutu, menye nusi wonye laye o, gake nusi tepe wole laye. Eye anye, bovito menye, ame swema si titrede afima o, eye anye, ame kboloko. Gake nusi tepe wole la.
Our armor is Jesus Christ.
Miyape apa wonu enye, Yesu Kristo. En, ame gan, bokbo vongo katan drua fo brekiji, ne wokbo ema. Ne wokwa ma upe apa wonu blibuma. Bokbo kokwe peng yongiron vava tola. Amen. Ne wokbo esia o. Bona ten. To ma upe fiazikpi lakbo. He do awule epe titre titipe apa wonu blibula mene. Amen. Menye be wo esese o. Menye naneke o. Nusi demekbe na wola ye. Nuka ngtie. Eku. Ne egede apa kome. Egede kbovito wo mela. Elebe na lesela mede asi. Eye. Na du bokbo fosia oji. Esia le tepe. Ele kbovito wo pe kame. Nubli bola demekbe na wo. Nikuya. Ode jesi wobe eku. Meganye naneke o. Matengwa tote naneke o. Gake wo tote te si. Ona wola ye. Elabena e titre. Eye ebobo no anyide jiponto wo mele Kristo Yesu me.
The devil recognizes that. Everything slides its brakes.
Abu Sam dia jesi ema. Nusia ndua for breaky jin. Ne asima wo yiji. Martin koko egbedeka eno bondrope. Ami ade no afima no koklom. Bobo von ade. Eno ama wukam no dudum nenema. Eye ama wono du si. Eno titimbe ya wu. Eno wukam ham. To jaga wono esi aduwo. Woto no wope la wukam ham ham. Nenema. Ket no, to hemva tepea. Subolao, eye, nkekesi o, pole enkoda, enyabe aban no alia, esime, wade, eyang todale, yeng tope hamea me, laudi ke ha me menga e globe kora mele titrede votra nu le epum do ho hama de e yama to gui e ye ogawe egbe han dake e titrede votra nu le epum o mau na be pentin la pentin wo na degesi egbe bena miele ha me sile jitum la me miele miele kristo me mie no anyide e ke menu sia ukata pe tame ukata mia penga nu a tipe yo akpa o pe da mau e tia be na na me le tepe o Nukata wa jibe ye wa cho ye wodoku ya fia le nu si ope popo juro mutu me. Nukata do wame anom ya to ope jime be wa doto mutu a ade a be Elvis Presley ene. Alo, alo, Ricky siya wo, ple bubwa wo. Siye atitude a fima ple jita kuku ya de anon bube kuku e veto siya po mu. E si wanabe mnyape de tukuyo po na pak pak pak. Ade ope gome wofu gbe ple nu mau. E ye eme gbe ngutu vima globe ye nye pentikos de to. Oh, mau, nuka inye, popat bon siada, amese globe inye Kristo kwa kama meto, ble, beble siya kata, nufudi, oh, mau, hele edu ki yombe, yeto, Kristo kwa kama yame. Mau, nabenye de jesi ebe, tote tepe, akota jesi la, menye koma hato onko adepe nko, oh, gake, enye ngusen, Kristo kwa titrititi, ngusen, le Amerika de siya depe akbeme, mau, nabenye amese yao, Siwole afisi yang disia, napli agede ema me. Eye, nengyapuka siya adoko yitukola me afisi ya meole. Bedekala, napeto, nabe wa ngebe, menye vodi nye tae ubledo u. Elavena, anyene nye ngutonga mawavudadaga ke, bene hamelana tengu akpo jidudu. Ajesi epe tepe. Bene wako alesi enwa katanye legba. Alesi katoliko kame ya doko ke wonwa legba ade. Protestante to uwe. Dodo waka ade. Eye, eya hafondiko. Ke benu lenye lagbo. Mau susurafe no nomele wosika ke wogbe. Epe ngusala. O mau. Alekbe be wo nyanye nye tepe. Nyade siade. Azo emye lekbe domida fupo bena na chom nyape nufo wa akemi. Eye, nabe kbe dasi siana de miyape jife guglu kwe juru. Eye, nabe ameo, nabe hamesia. Esi ya kbadoso esia le khotutu fe afodede womel na kbado khotutu. Nabe waga kwa nuji anyade kakaka o. Kebo untepe sogo site ameo na noko. Mau. Nabe wakano yiyema no kukombe, mieto akbato gade me, si, chichwefe letamena u. Mau nabe wanye gufuflu ade, nabe wapo mkona gabu nula gbede u, Yesu Kristo. Nabe eyamana nye amesi ayo ufe, bedo kwa latan. Eke ma kukukukwepe ngusenkle zu, ajade ufe jiope vosamle kuji, apchima ye vosamle kuiva vanto ale, apeto. Elle America de sia de pejime. Mele gbedom da ngdi sia be kpena no nya sia si siele ji sia ji fe ba samle ku ji va sere si me oma ntengu a terale engu gbede o be wa to susu nyi si dota ava nya nyi lagbo esi wa kho nya oji ase. Eye be wa gafu ope ji na kpo fo pe ngusa o. Alo sasala me wa alo ni dodo alo ko ti alo alo de de go ade ntila me pe no no me ade alo nanene na ma o. Ke bon na Christophe bobon loa me va 20 la afisi wa de do kude go le lolon plein semen na wa va metro afeto yo do do no ukle fupela o nye bie le yesu fe nkome amen
I love him.
Esi miya bobo miya petawola, amene nye, ato wo ji ada de fasam le ku ji ato wo agble na mau be watengwa pa pe nyade wo ji pe fasam le ku ji ti a Kristo pe titre titi pe agbe la ve na ko wo asire ji agla be mau me ji asia kle nye ji kata mau na jira mya pe ji do wito wie ve te pe wie ve o bledi ko
just leave it there
blendiko
take your burden
so wo agba ona afeto na blendiko nemye kadeje ye mye kadiola aklomi dogui godo nya to mye pa agba ona afeto e ye mye blendiko le wo jime tututula donku Kristo de laji donku ejibe ekudeta e ye ne ekuna dokui okola ema adifuklo wo ngtina adipuplu wolvo adipuplu woji to keke siame nu de sia de ple epe vivi se soka tamme e kema Kristo na fonde titrepli ne omen yoro wole Yesu Kristo penkom jir ola tipe adele afisia e ye ne e fonto tima mela ele popom kena zo zo ple Kristo le akbeye yeme e ku ekem me ganye jiku ple nu sia nu jo e sunu wo ye ye le Kristo me ale e fo titre ple gbogbogbo ke la ke Dawode jiku nu to me ple e yama bo le ke ke sia me nu so kata pe tame me ka be le so e o ne e ganye no vinyo nu nu nyala so ya de ha ne enye no vinyo tu are sike me ho e pe nya e pe abade ola amasi nengela ma wanana ke o ele Kristo me ke dunu katanji eye wo totetela pewu gbogbo bon de sia de klenu sen de sia de sile abu samsi ele Kristo me jidudu ensi me mia pe tawo le tola me nya be no bingu tsareva api ngutisia no bingu tsu slink me ko se bo yo be sink jim sink amasi ba ko se be nye eye mia no bi sile afisia jesi be enye nya sia fiala me nye nene mewa no bingu tsu sink miele asita kede echi ngutisia afi emia to gberade dono uta be mia dui subola de ka mia no bio do moto de ka be wa dogo yi ha mo me ada de gba pa nya nyula no bi ngutu chim sink de na va afisia le vasamle ku gwa mi va no bi ngutu nevie no bi ngutu chuni jackson le afisia osofo bubu si ole ho sesia mia no bi ngutu chim sink ho nya nyue sia se mia de akopa la ji se ma ufo ji be wa ko se be nge ma u pe viva pansi de tu bila pe chi e ma so gya no vingu tu sink e ko se be ku ke ga fon de titre len ke ke eto agbe bo ji du du de nu sia nu ji ke bobo no anyi de ma u pe ndu sime le ma u pe un sentiti na le dipo ke le apete gbe be wo ho nya de akọ na mi e ko nge ngro le ti mele Yesu Kristo pe nko jis ke na mi pe nvo pe ke ke jisia e ko gbo ko ko pe nge ngro jise ko abe ale si ma u ane ne ple Jesse Oakland Kunosi Akro Hositodwa, a wes and anima, a ye, my huesabag, but sing for the other camele, le amaun kuma ulale, a si, a dia kapale, hamia me aficia, and when una amaule aficia, a ye, mcwebe, maupe, amenuade, wunye, azona hamasia, ye, nyadele aficia, amiade sedonyade titreden, nothing to sink one, bulaficia. Alona zido ditebe amenene yako esebe let betasi si akple nya si ape be pade demela nothing to sink eye mi kho esia sekle gbogboko kwepe da se didi bena wado nothing to sink eye wado da to hamesia sile afisiala me be wanyenya nyela pe subola be wade gbepa betasi si awo abale si wade gbepa ngtisia ene ye afisia fisi watenwa yile keke me si apetola ato do kowo aside ji na globe manno gbedomuda de tawo nothing to sink mauna irao inami ademia petawo to nothing to neville de na dawo asio de nothing to sink ji esimewo na towo asio adade bibla ji
our heavenly father we bring
mi afofo ti fo vieto mi ekefe na wo mjisia mi ade si wo re le keke si amefe gbegbleme ede jesia dokube ye kuo na ye dokui eye wo ho kristo abede la ene wonyure le yesu kristo nkome e fon kle gbogbogbo kwe koko pe ngbedodo eye azon ele tipo nto wo me eye wo se yoyo le pe agbe men na subo subo dola o ma wo abe ha mesia pe ha me ga wo ene la abe fu pe kle je pola ga wo ene kle bu wo ene be nyapo ale ha sike ji gbogbogbo kwe tomi do be nya le benala esi ale ha la do asire ji be ye nya no bi ngutu sink be na enye amejojwe azon nya o mie da mie pe asio de eje abe no bi ngutu ne viel kle nye abe wo ha me ga wo ene eye to esi amela Miele, Josepe, Bedumra Be, Mia, Domia, Noving to Jim Sink, De, Yesu Christo, Pesubo Dome. Nabe, Wabame Tru, Nabe, Wayofun Clemaufan Hussein, nabe waka wakwa mwe pede o, nabe wadelu fwa una u. Eye ma u mye de ajokbele miya fe, nutepe wa wakwa fle, nopi wa wangu ne, be, nya demek bene le afisi afisi wo ye, le gbedudora me kle kpede ngu me, kle mwosi ya mwosi miya ete ngu ila me, kwe o ma u, esime miye tse do nku o me. Le Yesu Kristo ma u fe vila fe nko me. Amen. Amen. Esi eto asiwo do nyalajila, eye afima novi nge ngutu sink. Medo novi mutu le Kristo me ple miape novi kadedem me le Yesu Kristo pen kome. Amen. Mauna irau. Esogwe. Ke popelana globe. Amen. Mauna irau. Toke de liwa wo le nyanyula me. O hian o bevie nye le megbena wo alafade alafaji ple nusia nusimi atengwa wo ato akpede nguo. Mauna irau. Deme wa nukube wa nye o miya tou. Medina pe makpo ame u. Ma nyung to. Eya nye. Abe ale si wogule mese fiche ala. Eya eho. Koko nye nye pe akbato pe. Poklo. Le utika Indiana. Esi. Medidito ekbo le afima u. Azon minam yakpo. O. De nofima ufa. O. Mekwe sebe tole la uli. Sita wa dukura duwa luwa. Esokbe. De wo. Miena gbedura metagbale fi ade wa esogbe minna mi ayo gbedura metagbale fi fi ade wo kabakaba amesia mena no anyi po khana eyi ade ko ni echi megbe baba de mi atem anam niti ewo ade wa esogbe gbedura metagbale fi wo minna amesi osi gbedura meta afika nieto enanatu deka esogbe gbedura metagbale fi no ba deka de na lon ava no ba ve no ba eton no ba ene no ba aton gbedura metagbale fi no ba deka ve eton ene aton Viva titre de afisi ya tututu. Ne tokaba. Nto ale siko miyatengu yazon. Ne miyatengu atola. Ne matengu atola enyo. Na miyanya miyavako. Miyaje ya kwekwabe miyakwa. Megede ale sinu miyatengu. Deka. Eve. Eve eton ene. Aton aden adren enyi sheke. Ewo. Aden adren enyi sheke. Ewo. Ke ame vekwe titre le esi ame. Ewo wire ke wye ve, wye ton, wye ne, wye ton.
All of them. All the prayer cards.
Wo katan, gbedora metagbale vi, wo katan. Mi zova akba keme siya. Mi va akba siya le afisya. Le akba siya ne mielon. Oh, deme wano kuwa. Azon, ame sa mene nobo bude deme ale siko. Mi atengwi. Le miniti ewo ade wome. Azon, miniti ewo ade woko. Azon. Amesi osi gbedora metagbale vio le la mie wo bapande debe amesi osi bewa to gbedare yo ta la na fa klofo gbedora metagbale vio eye ale mi maga mi kuya wo yiji le to trom va eye me be wo jibe ye wa zama u fenu na na wa be uji nungulo pe ade ene ga ke mie mie khonu ma wo wo jiso nie mie ko sebe mi ada sile ma wu ko wa wo ye fe do nie ko se na ma amene nie ko ngi sia pe da sila jise be enye nya te fe akpenami akpenami mauna irami me kho eji se kle nge ji lu von kle su su katan Azon, e wo sigbe ame plato ade wo li na mi le afisi abe wa dupo da de wo ta na ne 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 ma to gbe azon mi do to azon mi ado me ame sia me le kristo me Miele Kristo Yesu me du dolelo katanji mi amesi o katan le gbedora meta afile la me si wonye Kristo to o se to si o gugo gajila mi komi ape asi o deji ekema mi ape titre no pe le Kristo me mi e po jidudu koko eye nu de kasi wole be mi awo official la enye be mi a honu si ma wo globe enye nge te pe la jise mi metenwa to fli mark na jimenya onyanya o Ado do akpa be wawo. Ako e yi didi akpa na mi. Mange na nge o. Mekwe sebe. Matengwa no afisi anke ke susu akata. Deko melese semle menge nye. Deko melese semle menge nye. Menge be enge nye tepe. Wa kafu apeto. Gake azon mye le Kristo me. Azon mye no anye le Kristo me. Le titre no penu. Amen. Oh, miato. De nou si yo me fia la nye nye tepe ya. Ne enye la. Eke ma agana edo kwi. Ele tepe. Amene nye le miadome le bedora meta afle la menye ame giro wonam. Menye miadome to gede wo gake miadome to ade wo nye ame giro mi ko asi iji. Enye be nye menye naneke sigle le nguwo o. Do wo asire ji le fli la katame. Esobe. De wo nye kristoa. Mi kho ejise ya. Elebe khosena no miasi. Elebe miya kho ejise.
If you don't believe it, then
Ne mi kwa eji se wola, eke mama wado u. Elebe mi anya mi ape, titre no pe. ele be mia nya mia pe tepe e siale tepe a nothing to west ele tepe minya mia pe titrono pe Christo dong bebe nusi o wo melela mia o han mia we mi khoye ji se kole mia pe ji katan mutu ma si titrere me gbe afima la nane glele ali gongune e kwe se kole wo ji katan ma tengu a to gbe dura meta flila me o ga ke na tengu a tro ye me gbe ada no nyi ele bubuge ke menye kansa ye o tro ye me gbe na no anyi ye katan vo ye me kpo amia kole nye agbe me o Name yenye amajirola no bimutu do asireji.
If we are stranger, what's the matter? He's healed.
Name yenye amajiru nukele jojom ekpadoyo. Mi amesi olo vasamle kui siachile afisia demye kwesea. Eke kure weyangu mi yenye amajiru yemenya u o. Ma wunyaw, e khojine sabe menye presbola, e khokbe dasi siya si madegu pala jisiya, ke ne meglona wobe woji mevila afona wudi. E khoyeji sekle woji bliboa, amegan bokat, troyi de ohayo, e kodoyoyo. Yesu Kristo dagbele ngu, mele afisiyare do kuyota o, ele afisiyare ame buguta, nyonwe wonye eye eye hatu ohayo, esokbe. Enkwenye Alice McVan, ele tepe, wo watone vaji, esokbe, do gbome do kule, nyon wope do kule jibibi, esokbe ya. Kwe seko, eke ma akpo doyoyo, pe yina kwe sekule wo jikatan, po eji sekule wo jikatan, ahwi.
How do you do? I don't know you. We're strangers, is that right?
Efonye, nye menya wo o, nye nye amegirowo ele tepe ya, e hojinye sebe menye pesubola, e ho sebe, Nye duji le Kristo mea. Ne e kwe se le woji bibi kule, woku ki wokule, nusi wok le ngu omela, e kema apeno alen, na tengwa atro yi, de wo, e ye na kpodo yo. Me kwe se be mienye amegiru wo aluwa, nye mekpo wokpotan o, e si anye zibanto si medogo wokpo, mienye amegiru wo na mianwe wo, e hojinye sebe menye pe nyaklogi la. E kwe se ya, ele ayiku dolem, ele tepe, aluwa. Meto afisi awo eto je hedake elegbeto muda de vio si mekpo de dewolata. Sronwe inge ma le mekbe wo. Mutu ade pe akbale efe jiji ngutisya e kono ade sita awo legbeto muda do. Waka gule ya. Mekpo ame ade enye danye fle funye pe kono. Ami ade ba afisi awo yone be LC alo ST alo nane nenema ST alo nane nene ema inge vio. GT. Yema STO. Menye GT ye o, menye. Enye ngutu da ibotu ade, mekwe o titre de ngokbe afisi atututu, afisi wele fifia, tro ye ape, woba bia suasi o, tro ye ape. De ngutu male afisi angutisia, ngutu sito George Java, ende, TS, ende. Nye mekpo fufu okle da okpo le nye agbeme o. Eye, enyabe nyatepe. Gake mekpo o edore afisi atututu le wongkume ma itututu, menyabe eyay o nye. Ou babiela soa si omega kedi o. Ni katan mi kwesea. Kle mi ape di katan. Azon amene niye. Mi a dometo de sede le Kristo me. Mi a globe. Ema nye 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 la. Numa tututu e Yesu Kristo wo. E ya tututu e apostolo wo. E ya tututu iranios kle ame mamle wo. E le tepe tututu. Ne mi kwe di sela. Eke ma amite mi ape ta wotu. Vafi. Ame mega. Ame osoko akwa be watu flima menenema. Nye eto eve alo eto le emele afima, yide afisye tututu, esi anye novingu tu nevye, singe novinge, enye ma upwe ame, me kwe senenema, nye le flisya ome toke, adok berade, ame siya wita, ada side woji, nye kata mye kwe sebe, mye pe la melasen, nye adumeto de siade, ame siya me, sile kwa ame afisya, akho eji siya, eke ma, mi detato, azon mye le jidudu hame la men, apeto yesu, menye novingu tu siya, Eya tae nye mek blon nyadeke ne kude enguti o. Men nyanu siti mwole. Mele gbeto muda be na dagbele engu apeto. Eye na toye pe babiala ne. Le Yesu Kristo pen kome. Fofo di fobito si me da sire. Novi ngutu so esia ji ngdi siya. Nye pia le Yesu nkome. Fena epe gadede. Amen. O enye fofo di fobito to enam ya novi ngonu dok si le afisya. Novi ngonu lwame ade singe kolonve pie nami. Le afisya vavan. Na nye pou mekle miyape lonoto wu, miye kwe sebe e yakle sunwa wonye viwo wu. Melekbe domuda ma wube, na do epe babye langunen, ndisya, le Yesu Kristo pe nkome. Amen. Ma wule Yesu pe nkome, gira miyano vingutu Bruce, nye nga apeto bena enye wo subola mi elegbeto muda be na cho epe epe babiala ne le yesu kristo fren kome amen o ti fo vito fofo esi mi enya be be wo de kakuya te nwa takele no vinyo nu blanco ngula mi elegbeto muda be na yire eye na to babia siangu ne apeto le yesu kristo fren kome amen o fo ti fo vito mi da mi apa si o de mi no vinyo nu la chi le yesu kristo fren kome kebia epe gadede kena wo ngti kokui amen. Jesus ya ula kula amesi uko selado. Eye miye damye pe asi ode no vinyo nusiaji. Amesi fe lamela sen le yesu mkome. Amen. Neva me apeto. Esi me nguti lan siasi lulu le pufum. Titre de afisya la apeto. Le bobo kokwefe hududu te. Eye dedite engu gake ma u nenge. Yoto soke nyo nusia. Medok beda le yesu fe mkome. Ma u nsakata to to mya no vinyo tula pe babiani. Na wava me churu fufu. Nye da asi ode eji. He bufo futola. Esiwe amo adina epe lupon, alo ata jesi yibo adede engo. Na wachitre le jidudu mengdi siya apeto, eye wajesi epe titre nope le Kristo Yesu me, eye ale wakonu siwo pia le Yesu penkome. Mia fufu tifo vito, esi mie da siwo de mia novi ngutula chi le Yesu penkome la na epe babiana vame. Amen. Nyonu vi lono siya fufu, le Yesu penkome. Nabe apeto na kwa nubla nyi, kena mau pe nguti kokwe, la nye pia epe gadede. Mau, nye nga vidada siya pe jipe lidudu, ple vya nyonu pe lidudu. Mau, ne kose nguti siya, eye na nabe watue au wodwe, mfifila, aka nyabe ngusenle yeside eji, ke avame, le Yesu Kristo pe nkome. Mau, yodo ngutu vi swe siya, nye dogbeda le Yesu Kristo pe nkome. Mau, mia fufu, mie da si ode mia novi nyonu la ji, he bia nguti siya be na do epe babia ngune le Yesu Kristo fe nkome. Amen. Mia fufu di fofito esi ape no se siya vabe ya uho epe tepe kena doyoyo la nye da asiwode eji he bia epe doyoyo le Yesu Kristo fe nkome. Amen. Devi suwe lono siya la mye da mye pe asiwode eji le Yesu Kristo fe nkome nye bia doyoyo to Yesu Kristo fe nkoji esi mye da asiwode mye no vinyo nula jila lon na yodo ya zonjuru. Mia fufu si le tifo, wongkong tinako. Nye da si ode mtuvi si aji, le Yesu Kristo fengkome, na wako eji se juru. Amen. Fufu di fufito, mia novi ngutu wakale si asile afisi afeto u dola maupe amen. Nye to asido eji bepe pepia na va eme. Le Yesu Kristo fengkome, na wako epe titreno pe azon. Azon maupe fia de nyesi, le eyi itia nyisi asini katan mye do nu ulame. Fufu di fufito, mia novi ngonu suwe laji. Amesi togo to vivite me be ya son le kekeli me la. Na waba me juro apeto be wako epe lupo wakale suwe la de chi ndisya le jifo ya fukum la me. Eye to epe epe babia ne le Yesu penkome. Amen. Jifo vito fofo mia novi ngutu si le afisi achi emye da si odo le apeto Yesu penkome. Mie bia be wawo babia siya ne le apeto Yesu Kristo penkome. Amen. Mia fofo jifo vito mie da si ode mia novi ngonu la fe viji. He pia bena awado epe babia langu ne. Fofo esime mie da mia pe asi ode eji le Yesu Kristo penkome. Mia fofo jifo vito mie da si ode mia novi ngonu la ji le Yesu Kristo penkome. Na wado epe babia langu juro le Yesu nkome. Amen. Mia fofo di fofo vito esi mia no vinyo nu lto flisya meva yi nabe yade. Mia da asi ode eji. Nabe ma upe Kristo. Na tede engu azon apu fon kukila eye wakaya. Amen. Fofo di fofo vito le mia no vinyo tula chila. Mia da asi ode eji he pia bena le Yesu Kristo pe nkome. Bena na yodwe le Yesu pe nkome. Amen. Fofo di fofo vito nyon vi siya ji mia eta mia pe asi odo. He pia mia peto lonwa le Yesu Kristo pe nkome. Nye pia epe doyoyo. Amen. Nye epe to lon lon da si ode mia novi ngutu la jile. Ma upe vila Yesu Kristo pe nkome. Amen si e. Nye u jidu la uklo le ya mame. Eye mie pia bena na na mia novi ngutu la epe babiae. Le Yesu nkome. Amen. Nye fufu. Nye pe dola nyon upe novi ngutu la. Ati toka pe asrafo suwe si ajie. Melekbe domra. Ma u be. Uwe gona dide chie ye. Na epe babia na vamene. Le Yesu Kristo pe nkome. Amen. Mia fofo di fofo vito le atitu kasrafo wakale siya chi la en notitre na wonyala le deklemi dedekule bubwa upe yome. Ke ha en notitre na wonyala. En zonjo amesi wujidula le Kristo Yesu me. Na epe babia la e fofo melegwe domda ke tue ne le woyayara la me apeto. Bena na yodwe eye na to epe babia la ne le Yesu nkome. Amen. Fofo ti po bito biji siama tengwa no pe ne mawu mele e o da ke mawu a tengwa yodui meta aside eji he pu fofu tola le Yesu Kristo pe nkome yira de dila ye na pede enube wa po jijeje le Yesu Kristo pe nkome. Amen. Miewu jidula oglo fofo ti po bito na miano binyonula amesi chieni da si odol le Yesu Kristo pe nkome mawu pe agbado jidula si fa zun tin lan he no mia domain Nabeto Penkochi, Maupevi Penkojo, Yesu Christo Mela, so Mian of Union Lafe, Babia, Nejru, Amen. Mian of Union Kids, Waira Uchi, Mia for 44 Vito, Esimelen, Mutuplen, Titicia, Ode, Miafasio, Mele, Aficiala, Amesino, Papa, Dem, Yanuela, Esimene, Mutuvi Circle, Nkekevia, Dova Yila, Emolo, Anino Kukumble Casa. Me putu be madu ebo eye maupe nuse didi de mutu wade si hope bla nyiji ke dagbele enu vasere si me dokta upe nuku nukutoe omete nuse ego me o melepe domuda be nana yope babia la elitisia so aswe ya irato apeto si nyanu le akokuloji be wado so anfe de subo subo dome be watekbe fan Yesu Kristo pe pe nyanyu pofusia Na wava majro apeto. Yera wovie junior apeto. Nye lekbe domra ben na takbele emu. Eye na leji sesien apeto. Eye ekbe ade wongu akwa woto. Tepe yi tepe be. Wato takuvio wa atade ame oji. Tokwa be woti ya lekbe be woma akatenguwa yi akbele aji oha. Oto na doyope yi na ape ome. Ano takuvio damde dole la woji. Mau wodebubu emangu. Menyabe na wei. Yera wo eye. Nangusan wo khenang kekegede wofufu. Le Yesu Kristo fun kome. Amen. Wa yera wo. Avame. Novi ngutu kid. Avame. Wakafumau. Amen. Ame si tamye dok bedado le kapu mwan. Ngutu kle nyon usi o khope blanyi. Kle jivo wo ma agatengwa adugo wa yagble oji a titrede nyaglo ti ji o. Woti akpa le yi si amebe wa dekbe fan enema. Gake kokoko. Ado amede afisya. Waba kho. Bedodo da vo. Go. Eye wadu wode. Tono wokle fukwe la wo ato wo yi. Doyo fe wokle nusi anu nenema. Be wato etade. Wo ma agatengwa adugo wa yi. Ate asi subo subo do ate le moman o. Keke ole eji yim le nyu toke keke si wate ngu awala me. Ele be esi anana nguna kpe mi soke wo le miyadu kungu. Ele tepe. Anno nana womna Christo. Mi don kuji ya metitisia le afisia no vingu tukit nonga nyu akblomo afi ochim. Enyo en no kuji afima no kutumuda de don no uta asrafo wokale chichia de eye po afi chichia. Pene ni ele asiwo no vingu tukit. Pe blanyi vo de ke ega kotole yimna mau fiarufola. Eti akabe wa titre de ngaklo chichia ye wale betasia de ale atokwi. Keke ayi do fela abatila go afisi mutu viade no ukom de vume yine. Ke uma gatengu aso ue yata de kuokone de vume. Ako wo ye de tepe ade eye wakle ebe atukle asi titi o genade eme afima dato atakuvio danade Oji, ope lono to ade kunyi chokli, yon viade, pifila ko no e glom nam, nye dokwe dade, wota, etokwe yo fila, uwo yi dada, devila fon azon, wakafu mau. Novi yon tukit, wo yom le avisi ava yi, anope ve esi, mesusu nanema, asu nanema, bena, ele adudo hape pe kansado, esi wetede pe blanyi hokongu, alo blanyi, etede pe blanyi hokongu, Bakle adudo hape kansa. Deko dokta de asile nguna neke wa wameli o. Mye wo de abla. Mye kule bili. Heno alodo li mle hukukume be miya doa afisi wole. Eye koko koko ye. Bulon na mi be. Miya yi mjima. Enwe nula. Mye wo nene nema wo nekbe. Nemye kho ame koko be miya we. Ke koko koko ye. Bulon be mi yi. Eye mye jemo ye afima ke da asile no viti chilaji. Ke do kwerade eta. Eye dokita uma gate mwa hapo epe. Jisi adeke le ati adeke o. Uti koko ye nama wu. O. Nuka mutie. Mia pe titre no pe le Christ o Yesu me kokbo do le lo kata ko futo fe ngusa o kata ngubo
oh aren't you happy for him
oh de jimele mia jomde ya matawa
there are people almost everywhere whose hearts are all on flame with this fire that fell on Pentecost that cleansed and made them clean Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not learn to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
How many of you raise your hands up? There, one of them.
I'm so glad that I can say one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. Now come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in an upper room, all praying. They were baptized with the Holy Ghost. Then power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. And I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad I can say one of them. Hallelujah. One of them. One of them. Oh, I'm so glad that I can say one of them.
As long as many let him take the mela, Minamiana, Asimia, no, Aglobe.
One of them. One of them. I'm so glad. Hallelujah,
one of them.
I'm so glad I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Can I say one verse over?
Though these people may not learn to be, they don't have any great big DD PhDs, you see, you know, great big things. These people may not learn to be, nor boast of worldly fame, some great organization. They have all received their Pentecost, every one of them baptized in Jesus' name.
Hallelujah.
And they're telling now both far and wide, His power is yet the same.
Amen.
I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say one of them, I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say one of them.
Oh. De anyiba katan fe sika million tahan nye magble te fe ve vi si adi o to gbobe tela te ko punya de nunge zigede ha gake mele de die le maupe agbadote jijom le epe lolokple amen ve ve me eye mele agbe le aleluya pe akpaji o nyeto ci le jonye mto de esiata nye wea de ci mele mia jombe mie nye wudu mto de kawa o du mto de kako ame gulema wudu mto de kabe na di kuklu do kyo a bobo menye troa de nkume o le mau gakbe ade nkume menye do doa hade nkume anglo wonko de akbale me o le mau gakbe ade nkume menye be wa khlekre doa de o ke bung ade mobe nyalana zunguti na le meo mikuya Nenemai, eye na bobodo kio eye to ema mela ato wode jipo, menye abe ame mabunu do kito jila o, aglobe nyenye si ema aloke me, kebun le, doki bobo tufafa me, ple aleke wa wode nublanito abe nye ene, ke aleke wa wii. Nenema Kristo tova vase na le doki me, nye kwese nenema wa, o, enye nuwa vangto.
Real, real, he's so real to me. Oh, real, real. He's so real to me. Though some people doubt him, I can't live without him. That's why I love him, and he's so real to me. Real, he's so real to me.
Miyagi.
Real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, but I can't live without him. That is why I love him, and he's so real to me.
Oh, jijomung tode esiata, eh, amaga. Oh, jijomung tode nyanyi mokan hoko siata. Ben mele agbele nyanyi mok, si anyi hoko isiaji. Azon honye o, pasere se mi agakpe le kriso, pe fia zikwikbo akela, ne mi elebe domudala, mi donku jinye. Eye ma una ira mi adome tode siade, mele, nye ma tengu akblombe, evembe mele midi de afisia o. Azon na mi ame si opeta kuvio dade afisia la, deko, me da asire woji, esi me mi elebe domudade dono wota, ne mi ede jesim, esi me meno, e u omkasi agbobo, vajinye ko, nye me yide, ngutegame fun o. Ela bena mbojo, dedi tengunye, mingye, ese emele afisi afifia ano kapopo eve alo eton, kele ma unyaglom. Eye, deko meje veyade uko hokome, leflila me alebe, miyakwebe, mawenye mawu, mikuya, matenguila, majokojola, be, nusi ome, uma tengu ajro o, abusam. Azon, midon kuji miyadome, ame siyame, sikpo ngusen le kristo me, ngusi adekeme le miyasi o, totete le miyasi, miyape totete la, Deko, woko wode chi yi jibo, menye be, na dodo ki wode ji o, kebun, Kristo, ko wode ji. Ziyale si Kristo ko wode ji la zigede wuna tibe ya bobo, de anyi, nikuya, nakwa do ki wogule alek bebe, eke ma aleke, watengu ade ametake abenye ene, aleke wwe gbede, gake ewe, ke eyata ameta akpede eta, amen, enyong to.
The name of Jesus bowing, falling prostrate at his feet. King of kings in heaven will crown him. Oh, when our journey is complete, precious, precious name. Oh, how sweet. Oh, hover and jaw of heaven. Precious name. Oh, precious name. Isn't he wonderful?
Oh, how sweet. How sweet.
Oh, hover and jaw of
Azon, midoto, miganglobe siya o, niyaji kagwela, mina miyaji epe kukwila, nikuya, nyemenyane mi, matengu anya kukwisi, mejibe, maji, detame o, eya inge, nububu. Ne, woyo yesu, ukola, niyaji klo, adeta agu, adwe, fia oji fia, lejipo, ne, miyape mozo zon la wunu, nikuya. Hey, ikle, yesu, ukola.
As a shield from every snare.
Anye akpoko nu na wo.
When temptations
ne tetekpo pukhlan wola.
Just breathe that whole
Do dali yon ko siyako. Evo. Miko asiji. Ne miyadoto brekia ufe gbedidi. Mikuya. Mikuya.
Breathe that holy name in prayer. Precious name. Oh, how sweet. Oh, power. Joy of heaven, precious name,
oh, precious name,
Mina mia gaglo si ake nkatra de du nuka glo miele mina mia ga choku bi ma ake sibena ke yekle yesu fenko abe ako honu ene mina mia jia zon esme mia mia nku
the name of Jesus with you as a shield from every snare. Now listen, what do? Oh, and temptations round you gather. What must you do? Breathe that holy name in prayer. Precious name.
Oh, how sweet.
Oh, how sweet. Oh, Father.
Nye mewe o, o, nye, nye gbeme chevye, nye gbeme chevye yata, nye maglo, ejibe yakba, o, esokbe, che ijiku, ema nyongto.
O, Father, claim joy of the heaven.
Novi ngutu nevye, miyape eklo lala, azon.